The message, without money or without price, was delivered on Sunday morning, August 2, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga wa opanda ndalama kapena opanda ntengo unaperekedwa mu Chingerezi la Mulungu mawa August 2, 1959. Ku Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
It's certainly a privilege to be back at the Tabernacle this morning. I'm just wondering, Brother Neville said that many could not hear in the back. Can you hear me pretty good now back there? Is all right? All right. I'm little, so I have to make a lot of noise so people know I'm around. So.
Ndithudi ndichamwayi kubwelera kukachisi mmawa uno. Ine ndikungodabwa. Mbale Neville ananena kuti ambiri samatha kumva kumbuyoko. Mukundimva ine bwino lomwe tsopano kumbuyoko. Kodi zonse zili bwino. Chabwino. Ndine wang'ono. Chotero ndimayenera kupanga phokoso lambiri kuti anthu adziwe kuti ndilipo.
I remember one time when I was working at the public utilities, I coming up the step and I used to wear great big shoes with hobnails in them from walking on the high lines.
Ine ndikukumbukira nthawi ina pamene ine ndinkagwira ntchito kolipirira mabiru. Ine ndikamakwera pa stepe ndipo ine ndinkakonda kuvala nsapato zazikulu kwambiri. Zokhala ndi gogoda pa izo kuchokera kuendera nthambo za mmwamba.
And I was coming up the steps and Mrs. Ehalt, which is a friend of mine, was at the switchboard. I'm sure Mr. Ginther there would recognize her pretty well.
Ndipo ine ndinkabwera chokwera mastepe ndipo akazi a Ehalt yemwe ali nzanga wa ine amakhala pa switchboard. Ine ndikutsimikiza bambo Githa kumeneko akhoza kumuzindikira iye bwino lomwe.
So Edith said, Billy, you make the most noise to be such a little fella that I ever seen. Stomping these big hobnails coming up the steps. I said, well, Edith, I'm so small I have to let everybody know I'm around. Make a lot of noise.
Chotero Edith anati, Bire, iwe umapanga phokoso lonjeza. Losagwirizana ndi munthu wang'ono yemwe ine ndinayamba ndamuonapo. Ndikuponda magogoda awa akulu. Ndikukwera pamwamba pa mastepe. Ine ndinati, chabwino, Edith, ndine wang'ono kwambiri. Ine ndiyenera kuyesesa kuti aliyense adziwe kuti ine ndilipo. Pomapanga phokoso lambiri.
Well, I would just went in to call. Brother Neville had told me that our good friend, Brother Roy Roberson, is away from the service this morning on the account of being sick. He got an embedded tooth that's caused an infection and give him some fever. And he's to have it pulled, I think, right away.
Chabwino, ine ndinango pita nkati kuti ndikaimbe. Mbale Neville anali atanduza ine kuti bwenzila tulabwino, mbale Roy Roberson, monga ali kutali ndi nsonkhano mmawa uno, pa chifukwa chakuti akudwala. Lake, iye wakhala ali ndi dzino lophatana. Ilo layambitsa matenda, ndipo zikumpatsa iye kutentha thupi. Ndipo iye ndiwoti akali zulitse ilo, ine ndikuganiza pomwepo.
And Roy has been like a father to us here.
Amen.
And we love him. And I said, Brother Roy, I'm going in now, just in a few minutes, to the service. I said, I'm going to ask the church that we'll all pray for you this morning. And tomorrow, when he's going over to have this taken care of, the tooth has grown crooked or something been embedded wrong, and you have to cut it out, taking it out.
Ndipo Roy wakhalani ngati bambo kwa ife kuno. Ndipo ife timamukonda iye. Ndipo ine ndinati mbale Roy, ine ndikukalowa tsopano mu maminiti pang'ono chabe mu nsonkhano. Ine ndinati, ine ndikaupempha mpingo, kuti ife tonse tikupempherere iwe mmawa uno. Ndipo mawa, pamene iye azidzapita uko kuti akasamalire izi, dzinolo latuluka mopingasa, kapena china chake, laphatilira molakwika. Ndipo iwo akuyenera kuti akalidulepo ilo ndi kulichotsapo.
Brother Roy is a veteran, as you all know, from the Second World War that's just been shot to pieces. And if it had not been for the goodness of God, he wouldn't even live.
Bale Roy ndi wankhondo wakale, monga inu nonse mukudziwa kuchokera ku nkhondo ya chiwiri ya dziko lonse, yemwe anaombeledwa mzidutswa. Ndipo kukanakhala kuti si kwa ubwino wa Mulungu, Yesu bwezi ali moyo mkomwe.
He was laid out among the dead for a long time. Arms blowed out in here and legs blowed out and both main nerves killed and the doctor said if he ever lived he'd never walk a step.
Iye anakagonekedwa pamodzi ndi akufa kwa nthawi yayitali, manja ataombeledwa kuno, ndipo miyendo itaphulitsidwa, ndipo mitsempha yayikulu yonse itaphedwa. Ndipo adokotala anati, ngati iye angakhale moyo konse, iye sadzayenda sitepe mkomwe.
By the grace of God, he works every day, climbing and everything. God's been good to him because he is a good man and we love him.
Mwachisomo cha Mulungu, iye amagwira ntchito tsiku lililonse, kumakwera ndi chilichonse. Mulungu akhala ali wabwino kwa iye, chifukwa iye ndi munthu wabwino. Ndipo ife timamukonda iye.
And we're not all, if we live right, that doesn't mean that we are immune from troubles. Frankly, it means that all troubles are directed our way. For many are the afflictions of the righteous, but God delivereth him out of them all. That's the glorious part.
Ndipo ife, ife tili, ife sitilitonse, ife tikamakhala moyo wabwino. Izo sizitanthauza kuti ife ndiwoti sitingagumane ndi mavuto. Moona ntima, izo zimatanthauza kuti mavuto onse alunjikitsidwira njira yathu. Pakuti zambiri ndizotunduza za olungama. Koma Mulungu amamuombola iye kwa izo zonse. Ndilo gawo la ulemerero.
So we are going to ask just special prayer this morning for Brother Roy. I wonder if there's any in here yet would like to be prayed for, would like to be remembered in a word of prayer if you just raise your hands.
Amen.
All right, that's fine. Let's just stand just a moment, if you will, while we pray.
Chotero ife tingopempha pemphero lapadera mmawa uno la mbale Roy. Ine ndikudabwa ngati ali paliyense muno pakali pano akufuna kuti apemphereredwe, akufuna kuti akumbukiridwe mu mawu a pemphero. Ngati iwo angakweze chabe manja awo, chabwino, ndizo zabwino. Tiye tingoima kwa kamphindi chabe, ngati inu mungatero, pamene ife tikupemphera.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath, and the sun is just taking its course now to fly across the world to bring light and life to those things which it is ordained to do so.
Ambuye, ife tikubwera lero pakuyamba kwa sabata, ndipo dzuwa likungotenga njira yake tsopano, kuti liuluke kudusa pa dziko lapansi, kuti libweletse kuwala ndi moyo kwa zinthu izo, zimene ilo linakonzedwera kuti lidzachite.
And at the beginning of the service, which we are a portion of your church, that's been called to hold forth the healing services, physical healing for the body.
Ndipo pakuyamba kwa nsonkhano umene ife tili gawo la mpingo wanu, umene waitanidwa kuti udzachititse misonkhano ya machiritso, machiritso athupi.
To fulfill the wishes and desires of our blessed Lord, who was wounded for our transgressions, and with his stripes we were healed.
Kukakwaniritsa zofuna ndi zokhumba za Ambuye wathu odala, yemwe anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, ndipo ndi mikungwima yake ife tinachiritsidwa.
And we would ask at the beginning of the service, as it begins to take its wings and songs and our hearts begin to be lifted up, that we would remember this morning, Lord, our dear precious brother Roy Roberson, your humble servant.
Ndipo ife tikufuna tipemphe pakuyamba kwa nsonkhano, pamene ukuyamba kutenga mapiko ake mu nyimbo. Ndipo mitima yathu ikuyamba kukwezedwa mmwamba, kuti ife tikhoze kukumbukira mauno, Ambuye, mbale wathu wokondedwa, wofunika Roy Roberson, wantchito wanu wodzichepetsa.
And we know that you spared his life on the battlefield, and you've been good to him. And today he's suffering with affliction that he could not attend church.
Ndipo ife tikudziwa kuti inu munasunga moyo wake ku bwalo la nkhondo. Ndipo inu mwakhala muli wabwino kwa iye. Ndipo lero iye akuzunzika ndi kutunduzidwa, mwakuti iye sanathe kubwera ku tchalichi.
Lord, while they were praying in the house of John Mark, there was an angel came down into the prison house where Peter was in bondage. There opened the doors mysteriously and let him out.
Ndipo Ambuye pamene iwo anali kupemphera mu nyumba ya Yohane Mariko, kunali mngelo anatsika kudzalowa mnyumba ya ndende kumene Petro anali mu msinga. Kumeneko anatsegula zitseko mozizwitsa, ndipo anamutsogolera iye kutuluka panja.
Oh Lord, thou art still God.
Amen. Amen.
Those angels are at your command this morning. We pray, Lord, that while we are praying here in the house of God, that the angels will go down to Brother Roberson's house.
Oh, Ambuye, in mukadali panobe mulungu, angelo ameneo, alipa kutuma kwanu mawa uno. Ife tikupemphera, Ambuye, kutipa mene ife tikupemphera kuno mnyumba ya mulungu, kuti angelo atsikire ku nyumba ya mbale Roberson.
His desire is to be at his place here, but affliction has held him down, and may the angels of God deliver him, make him well, so he can take his place again at the house of God.
Kumbo lake ndikukhala pamalo ake kuno, koma chosautsa chamugwirira iye pansi, ndipo mulole angelo a Mulungu amuombole iye, amupange iye akhale bwino kuti akhoze kudzatenganso malo ake ku nyumba ya Mulungu.
There are others who has come through difficult. They've been sick, and we've seen an elderly woman as she was about to take her seat raise her hands when she was toddling on her feet.
Alipo ena omwe abwera kudutsa movuta, iwo akhala akudwala. Ndipo ife tamuona mkazi wachikulire pamene iye anali pafupi kuti akhale pa mpando wake, akukweza manja ake, pamene iye amatsimphina pa mapazi ake.
She's come to the house of God to be healed. Grant, Lord, that she'll go out walking with the spring and youth of a young woman.
Iye wabwera ku nyumba ya Mulungu kuti adzachiritsidwe. Perekana Ambuye kuti iye apita kuenda wanthete ndi chitsikana cha mkazi wang'ono.
All others who raise their hands, many of them went up, cause it is written, as has been formerly quoted, many are the afflictions of the righteous, but God delivereth him out of them all.
Ena onse amene anakweza manja awo, ambiri a iwo anakwera chifukwa kwalembedwa, ndipo zinawerengedwapo mobwereza. Zochuluka ndi zotunduza za ulungama, koma Mulungu amamupulumutsa iye kwa izo zonse.
May we fly away today into faith, the arms of faith, that'll deliver us from all sickness and affliction. When the service is ended, may there not be a feeble one in our midst.
Mulole ife, tiulukire kutali lero muchikulubiliro. Mikono ya chikulubiliro, imene imatombola ife kutichotsa kunthenda ndizo tunduza zonse. Pamene nsonkhano watha, pasakhale wina ofoka pakati pathu.
Grant, Lord, that every unbeliever will become a believer. And as we meditate upon thy word, may the Holy Spirit take it and put it into our hearts and there water it until it becomes the fruit of the word. Do this for us, Lord, as we humbly bow our heads and ask it in Jesus' name. Amen. You may be seated.
Perekana mbuye kuti osakhulupirira aliyense akhale okhulupirira. Ndipo pamene ife tikusinkha-sinkha pa mawu anu, mulole mzimu woyera uwatenga iwo, ndipo uwayike iwo mmitima yathu. Ndipo mmenemo uziwathirira iwo kufikira iwo asandulike chipatso cha mawu. Tichitireni ife icha Ambuye. Pamene ife tikuweramitsa mitu yathu modzichepetsa, ndikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhoza kukhala.
Just before entering the message of the service for this morning, I'd like to bear on your minds a little closer if there's any of you that have vacations and would want to attend one of the services that will be held in Middletown, Ohio, beginning Monday week. It'll be at the campgrounds.
Tisanalowe mutenga wansonkhano uwu mawa uno. Ine ndikufuna kuyika apa malingaliro anu moyandikira pang'ono. Ngati pale aliyense wa inu amene ali ndi matchuti ndipo akufuna kudzakhala nawo pa umodzi wa misonkhano imene ikachitikire ku Middletown, Ohio. Kuyambira lolemba sabata iwo udzakakhala pa mabwalo a misasa.
Do you know just the name of the campgrounds, Gene? Brother Sullivan, Middletown's a small city. I suppose about like Jeffersonville here. It's a basketball center. Brother Sullivan is the pastor there in any one of the full gospel churches, which there are 60-some odd cooperating in this meeting. We'll be able to tell you where the campgrounds are.
Kodi inu mukulidziwa dzina la mabwalo a misasao, Gene? Mbale Sullivan, Middletown ndi mzinda wa ung'ono. Ine ndikuganiza pafupi-fupi ngati Jeffersonville kuno. Ndi kuchimake kwa basketball, Mbale Sullivan ndi mbusa kumeneko. Uliwonse wa mipingo ya full gospel, yomwe kuli 60 chakuti, ina yomwe ikuthandizira mu nsonkhano uwu. Adzakhoza kukuwuzani inu, kumene mabwalo a misasa ali.
And there will be many cottages on the campground, so I'm told, to take care of the people who would like to come. And the meetings will begin Monday through Saturday, 6 days. It will not be on Sunday because of the other churches that they can go have their regular services.
Ndipo kukakhala malo gona ambiri ku mabwalo a misasako. Ine ndauzidwa chomwecho kuti akasamalire anthu omwe akufuna kubwera. Ndipo misonkhano idzayamba lolemba kudusa mpaka loweruka masiku 6. Ndipo sidzakhalapo la Mulungu chifukwa cha matchali chena kuti iwo akhoza kudzapita ndi kukakhala ndi misonkhano yawo ya nthawi zonse.
Perhaps there'll be healing services or prayer for the sick each night. And everyone's invited. And that'll begin on August the 10th through the 15th, Monday through Saturday.
Mwina mwake kudzakhala misonkhano ya machilitso kapena pemphero la odwala usiku uliwonse. Ndipo aliyense akuitanidwa. Ndipo iyo idzayamba pa August 10 mpaka pa 15. Lolemba kudusa mpaka loweruka.
And if you're having vacation and have your vacation coming up and you'd wish to spend it, and such a way, well, we'd sure be glad to have him.
Ndipo ngati inu muli ndi chuti, ndipo chuti chanu chikubwera, ndipo inu mungafune kukhala nacho mwanjira imeneyo, chabwino, ife ndithudi tidzakondwa kukhala nanu.
I would also encourage all those who has not been baptized in Christian baptism to remain this morning and think it over and be ready for the baptismal service, which will follow in about 45 minutes now, I suppose. That'll be here at the church.
Ine ndikufuna ndiwalimbikitsenso onse iwo amene sanabatizidwe mu ubatizo wa Chikhristu kuti atsalire mawa uno ndipo aziganizire izo ndi kumakonzekera utumiki wa ubatizo umene utsatirepo mu pafupifupi maminiti 45 tsopano. Ine ndikuganiza izo zidzakhala pano pa chalichi.
We're very prone to encourage people to be baptized in Christian baptism, knowing that it is essential unto salvation. For it was written by our Lord, his last commission to the church.
Ife kwambiri tilipoti tidziwalimbikisa anthu kuti azibatizidwa mu ubatizo wa Chikhristu, podziwa kuti uwo ndiofunikira kuchipulumutso. Pakuti kunalembedwa ndi Ambuye wathu, kutuma kwake komaliza kwa mpingo.
As he commissioned the church last, he said, go into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. So we know that it is essential that we are baptized by immersing.
Kapena pamene iye anka utuma mpingo kumapeto, iye anati, pitani mudziko lonse, ndipo kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Iye amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Chotero, ife tikudziwa kuti ndizofunikira kuti ife tizibatizidwa mwa kumizidwa.
And we'll be happy to render this service to you, to anyone who is convicted in their heart that Jesus Christ is the Son of God, that he died to save sinners, and you were one that he died to save. And would like to come and be baptized into the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Ndipo ife tikhala osangalala kuchita ntchito iyi kwa inu, kwa aliyense yemwe watsimikiza mu mtima mwawo kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, kuti iye anafa kuti adzapulumutse ochimwa, ndipo inu ndi amene iye anafa kuti adzakupulumutseni. Ndipo mukufuna kubwera ndi kudzabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, kuloza kuchikhulukiro cha machimo anu.
Saying to the world that you believe that your sins are remitted, and that you are now going to become a disciple of the Lord Jesus to take your stand.
Kunena kwa dziko lapansi kuti inu mukukhulupirira kuti machimo anu achotsedwa, ndi kuti inu tsopano mukupita kukakhala ophunzira wa Ambuye Yesu kuti mukatenge mayimidwe anu.
If you have no church to go to, we'd be glad to have you to fellowship with us. We have no members here. It's an open tabernacle for all the body of Christ of every denomination. We stand as an interdenomination.
Ngati inu mulibe chalichi choti muzipitako, ife tidzakhala okondwa kukhala nanu muchiyanjano ndi ife. Ife tilibe umembala kuno, ndi kachisi otseguka kwa thupi lonse la Khristu, la chipembedzo chilichonse. Ife timayima ngati chipembedzo cha onse.
And we open doors to all peoples, no matter who they are, color, race, or creed, everybody's welcome. Whosoever will, come. And if you have no other church, we'd be glad for you just to come and fellowship with us.
Ndipo ife timatsegula makomo kwa anthu onse, posawerengera omwe iwo ali, ntundu, fuko kapena kachikhulupiriro. Aliyense ndi olandiridwa. Aliyense yemwe akufuna, bwerani. Ndipo ngati inu mulibe mpingo wina uliwonse, ife tidzakhala okondwa kuti inu mungobwera ndi kudzayanjana nafe.
There's nothing to join. Just come right in when the doors is open and fellowship with us. That's all you need. Just come like that.
Palibe chilichonse choti nkujoina, mudzangobwera mkati muno pamene mwako mwatsegulidwa ndi kudzayanjana nafe. Ndizo zonse zimene inu mukusowa. Mungobwera monga chomwecho.
Come with an open heart, put your shoulders to the wheel and help us as we press forward for the kingdom of God's sake. For we do believe that the hour is soon at hand, that when all things that was spoke of in the Bible will be fulfilled.
Mubwere ndi mtima otseguka, mudzayike mapewa anu pa gudumu. Ndipo mutithandize ife pamene tikukanikizira patsogolo pachifukwa cha ufumu wa Mulungu. Pakuti ife tikukhulupirira kuti olalo posachedwapa liyandikira limene zinthu zonse zimene zinayankhulidwa mu Baibulo zidzakwaniritsidwa.
No doubt but many of you read Khrushchev's his statement to the UN the other day as it was quoted to me from a Canadian paper by a friend.
Nzosakayikitsa kuti ambiri inu munawerenga za Khrushchev maneno ake ku UN tsiku lina monga zinabwerezedwa mowerenga kwa ine kuchokera mu pepala ya ku Canada ndi mzanga.
He said, if there be a God, he's ready to wipe and clean out the temple again with you capitalists like he did in the beginning.
Amen.
So now you can read between the lines. He's ready to wipe the temple out again.
Yanati. Ngati kuli Mulungu, iye aliokonzeka kuti asese ndi kuyeretsapo kachisi kachiwiri ndi inu achicapitalist, monga iye anachitira pachiyambi. Chotero tsopano inu mukhoza kuwerenga pakati pa mizere. Iye aliokonzeka kuti asese kachisi kachiwiri.
An awful a communist would have to say a thing like that. He had something all. That's right. It was the capitalists in the beginning that caused the trouble. We are the capitalists.
Ponzo ipa, wachi communist, angata anene chintu ngati chimenecho. Iye anali ndi china chake ngakhalebe, ukunklondola. Anali achi capitalist, poyamba, amene anayambitsa vuto. Ife ndife achi capitalist.
Our dear beloved pastor, Brother Neville, make a remark on his television or radio cast the other morning that just went over and over in my mind. I just can't forget it. I quoted it to a friend of mine last night.
Ine, ndinamumva mbusa watu okondedwa wapa ntima mbale Neville, akunena ndemanga pa television yake. Kapena pa kulengeza kwa pa wairesi mawawina. Zimene, zimango bwera bwera mmalingaliro anga. Ine sindikuta kuiwala basi zimenezo. Ine, ndinazibweleza izo kwa bwenzila ine usiku wapitawu.
And that was this. That there will, after the taking away of the Holy Spirit out of the earth, that formal church religion will go right on not knowing the difference. How many heard that? Wasn't that astounding?
Ndipo izo zinali izi. Kuti kudzakhala, mzimu woyera ukadzati wachotsedwa kuchoka pa dziko lapansi. Kuti chipembedzo chofunda cha tchalichi chizidzapitirirabe osadziwa kusiyana kwake. Kodi inu munayamba mwateropo ndi angati anamva zimenezo. Kodi izo sizinali zododometsa.
They don't know the Holy Spirit, so they won't know when it's gone, and they'll just be going right on just the same. When the last one is sealed into the body of Christ, they'll still be going on trying to bring converts to it because they don't know what it is. And their formal religions will continue on just like they were.
Iwo saku dziwa mzimu woyera. Chotero iwo sadza dziwa pamene iwo wapita. Ndipo iwo adzakhala akungopitirirabe chimodzi-modzi momwemo. Pamene otsirizayo adzasindikizidwe kulowa mu thupi la Khristu. Iwo adzakhala akupitirirabe kuyesesa kuti abweretse owatembenuza kwa iwo. Chifukwa iwo sakudziwa chomwe iwo uli. Ndipo zipembedzo zawo zofunda zizidzapitirirabe chimodzi-modzi monga iwo anali.
Now it may not sink into you like it did to me, but that was really an astounding statement that they'll be so far away just in religious rituals until they will not miss the Holy Spirit because they don't know what it is to begin with.
Tsopano izo zikhoza kusazimirira mwa inu, monga izo zinachitira kwa ine. Koma iro kwenikweni linali neno lododometsa, kuti iwo adzakhala kutali kwa mbiri zedi, basi mu miyambo ya chipembedzo, kufikira kuti iwo sadzawusowa mzimu woyera, chifukwa iwo sakudziwa chomwe iwo uli kuyamba ndi kuyamba.
God have mercy on us. Brother, I'd like to live in this life in my desire till if even the least bit of his grieving, I'll know it in my heart. If I should do something that would grieve him, I'd be able to feel it just in a moment.
Mulungu atichitira ife chifundo. Mbale, ine ndikufuna kukhala mmoyo uno. Ndicho chokhumba changa. Kufikira kuti ngakhale kachiduswa kakang'ono kakukhumudwa kwake. Ine ndizikadziwa iko mu mtima mwanga. Ine nditachita china chake chimene chinga mukhumudwitse iye. Ine ndizitha kuchimverera icho mukamphindi chabe.
Let alone his absence, I don't want to be here when he's not here. I want to be gone then. Yes, sir. For there'll be no blood on the mercy seat. It'll be dark and smoky and black. The sanctuary will have no lawyer there to plead our case at that time.
Ndiye munene zakuti iyeyo kulibeko. Ine sindikufuna kuti ndizakhale kuno pamene iye adzakhale kulibeko. Ine ndikufuna ndizakhale nditapita pamenepo. Inde bwana, chifukwa sipadzakhala magazi pa mpando wa chifundo. Iko kudzakhala kwa ndima ndi kwa utsi ndi kwa kuda. Malo oyera sadzakhala ndi woyimirira mlandu kumeneko. Kuti achondelere mlandu wathu pa nthawi imeneyo.
You know the scripture says that?
Yeah.
The sanctuary was smoking. There was no blood on the mercy seat. Then it's judgment.
Inu mukudziwa lemba limanena zimenezo. Malo oyera amachita utsi. Panalibe magazi pa mpando wa chifundo. Kenako ndi chiweruzo.
If the Lord shall sometime this early fall give us a few nights revival, I just made it my mind I want to take that book of Revelations for a study on it. Just go right down through that book of Revelations on it.
Ngati Ambuye, nthawi ina molawirira chirimwe chino, adzatipatsa ife chitsitsimutso cha mausiku angapo. Ine ndinangopanga izo mmalingaliro anga. Ine ndikufuna kuti ndidzatenge buku lija la chivumbulutso ngati phunziro pa izo. Kudzangodusa buku ilo la chivumbulutso pa.
Now, today I know that there's many comes in to be prayed for, and my office was closed today or this week, and some of the people that come in didn't get a chance to be prayed for out there because that the boys were gone off for a day or so to rest.
Sopano, lero, ine ndikudziwa kuti alipo ambiri abwera kuti adzapempheredwe. Ndipo ofesi yanga inali yotseka lero, kapena sabata ino. Ndipo anthu ena anali atabwera, sanapeze mwayi woti apempheredwe kunja uko, chifukwa chakuti anyamata anali atapita kwa tsiku kapena chomwecho kuti akapume.
They have a lot of work to do. Their own work plus the tabernacle work and my phone calls and everything, it soon gets you on your nerves.
Iwo ali ndi ntchito ya mbiri yoti achite. Ntchito yawo, kuphatikiza ntchito ya pakachisi, ndi kuimba kwa foni yanga ndi chilichonse. Izo posakhalitsa, zimakufikira mʼmisempha mwako.
And so then, That's the reason I know I have to get out somewhere once in a while and do something different. And I know they do too. So they call me and I said, I think it'd be all right.
Ndipo chotelo ndiye ndicho chifukwa chake. Ine ndikudziwa, ine ndimayenera kupita kwina kwake kamodzi mukanthawi. Ndikukachita china chake chosiyana. Ndipo ine ndikudziwa iwo amatero naonso. Chotero, iwo anandiimbira ine, ine ndinati, ine ndikuganiza izo zikhala bwino.
And we're going to pray for the sick in a few moments, and I thought we'd read some from the Word of God. If you have your Bible now, let us turn to the book of Isaiah. I like to see you get your book and read it.
Ndipo ife tipempherera odwala mumphindi zingapo. Ndipo ine ndinaganiza ife tiwerenge zina kuchokera ku mawu a Mulungu. Ngati inu muli ndi Bible lanu tsopano, tiye nditembenuzire ku buku la Yesaya. Ine ndimakonda kukuonani inu mukutenga buku lanu ndi kuliwerenga ilo.
If no more than just one or two words we read, yet it's God's eternal, immortal word. It can never pass away. 55th chapter of Isaiah. Topic, the everlasting salvation.
Ine ndikuwelenga, ngati inu si mawopo sila amodzi chabe kapena awiri, ife tuwelenga apobe, ndi mawu amuyaya. Achisavundi a Mulungu. Iwo sangathe kupita. Mutu wa 55 wa Yesaya, punziro, chipulumutso chosatha.
Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters. And he that has no money, come ye, buy and eat. Yea, come buy wine, milk, without money and without price.
Ho! Ayense amene ali ndi ludzu, bwerani inu kumadzi. Ndipo iye amene alibe ndalama, bwerani inu. Mudzagule ndi kudya. Eya, bwerani mudzagule vinyo. Mkaka opanda ndalama ndi opanda mtengo.
Why do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfieth not. Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your souls delight itself in fatness.
Bwanji inu, mukutaya ndalama pa izo zimene sizili chakudya. Ndipo mukugwirira ntchito chimene chili chosakhutitsa. Mvetserani mwachangu kwa ine. Ndipo mudye inu, izo zimene zili zabwino. Ndipo mulole moyo wanu ukondwele woka. Mukunenepa.
Incline your ear and come unto me. Hear and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you. Even the sure mercies of David.
Cherani kutulanu, ndipo mubwele kwa ine. Imvani ndipo moyo wanu udzakhala moyo, ndipo ine ndidzapanga pangano losatha ndi inu. Ngakhale zifundo zotsimikizika za Davide.
I'd like to speak to you just for a few moments on the subject without money or without price.
Ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndi inu kwa mphindi pang'ono chabe pa phunziro. Opanda ndalama kapena opanda mtengo.
There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice people to what we would call pleasures. And it's for all peoples, all ages.
Kuli zinthu zo sangalata, zo juluka kwambiri za masiku atu. Kuli zo juluka kwambiri, zikukopa anthu kuzimene ife tingazitchule zosangalatsa ndipo ndi za anthu onse a misinkhu yonse.
There are the enticements for the young people, the modern dances and the rock and roll parties and the music that they have, it goes with it, and it's all enticing for entertainment.
Kuli zokopa za chinyamata, maguli amagono ndi maphwando agwedemula, ndi nyimbo zimene iwo ali nazo, zimene zimapita ndi izo. Ndipo zonsezo ndi zokopa za chisangalalo.
I don't care how good a home a child has been brought up in, and how it's been taught to do right. If that child hasn't accepted the experience of the new birth, rock and roll music catches his attention just as quick as he hears it.
Inesi ndi kusamala kaya komolo ndi labwino chotani, limene mwanayo waleredweramo. Ndimo mwe iye waphunzitsidwira kuchita bwino. Ngati mwana ameneyo sanalandire chomuchitikira chakubadwa kwatsopano, nyimbo zagwedemula zingagwire chelu chake mwansanga basi iye akangozimva izo.
Because in him is born in him by nature a carnal spirit, and the power of the devil is so great today till it catches that spirit of that little one.
Chifukwa mwa iye, munabadwa mwa iye, mwachilengedwe, nzimu wachithupithupi. Ndipo mphamvu ya mdielekezi ndi yayikulu kwambiri lero, mpaka imagwira nzimuwo wa wang'ono uyo.
How much more will it do to the old man that has rejected the new birth? Because only as your life is changed, and you've been converted and born anew into the kingdom of God, your nature will still be of the things of the world. No matter how religious you are, unless that has been changed in you.
Ndipo ndi mochuluka motani, izo zingachite kwa wankulu ndiye, yemwe wakana kubadwa kwa tsopano. Chifukwa, pokhapokha ngati moyo wako wasinthika, ndipo iwe watembenuka ndipo wabadwa mwatsopano kulowa mu ufumu wa Mulungu. Chikhalidwe chako chikhalabe cha zinthu za dziko lapansi. Zilibe kanthu kuti ndiwe wachipembedzo bwanji. Pokhapokha ngati chimenecho chasinthidwa mwa iwe.
You can worship and be religious, but still that will have some kind of a drawing power to you. Because this old man of sin and his desires is not dead in you yet. But once let Christ take the throne in your heart, those things don't bother him. It is so much greater.
Iwe ukoza kumapembedza ndi kukhala wachipembedzo. Kumabe icho chidzakhala ndi mtundu wina wa mphamvu yokoka kwa iwe. Chifukwa munthu wakale uyu wachimo ndizo khumba zake sanafebe mwa iwe. Koma pamene umulola Kristu akale pa mpando wachifumu mu mtima mwako, zinthu zimenezo sizimavutanso. Izo ndi zazikulupo kwambiri.
I cannot mention the man's name because I can't think of his name now, but many of you will remember him. They say there was an island where that the man would go in ambush and the women would come out singing.
Ine sindingate kutchula dzina la munthuyo, chifukwa ine sindingate kulingalira za dzina lake tsopano. Koma ambira inu mumukumbukira iye. Iwo amati kunali chilumba kumene amuna amapitako mwa uchifwamba ndipo akazi amatulukirako akuimba.
And their songs were so tantalizing. that the sailors passing by in the ships would come in, and then the ambush soldiers would catch the sailors off a guard and slay them.
Ndipo nyimbo zao zimakhala zodolola kwambiri, mwakuti oyenda pamadzi akamadutsa pangalawa amakhoza kupitako. Ndipo kenako asilikali achifwambawo amakhoza kuwagwira oyenda apa madzi awa, mowadzidzimutsa ndi kuwapha iwo.
And a certain great man wanted to pass by, and he had his sailors to tie him to a mast pole and put something in his mouth so he could not scream, and put plugs in his sailors' ears so they could not hear, and sailed by to hear it.
Ndipo mwamuna wina wankulu ankafuna kuti adutseko. Ndipo iye anawawuza oyenda pamadzi ake kuti amumangirire iye kuchintengo cha chinsalu cha mustimayo ndi kuyika china chake mkamwa mwake kuti iye asathe kufula ndi kuyika zotseka mmakutu aoyenda pamadzi ake kuti iwo asakhoze kumva ndi kumayenda akudutsa kuti amve izo.
And the women came out dancing and screaming and singing, and oh, it was so great till he turned the hide on his wrist, screaming to his sailors, "Turn in, turn in!" But they couldn't hear him. They had plugs in their ears.
Ndipo akaziwo anatulukira akuvina ndi kumafula ndi kumaimba. Ndipo izo zinali zopambana kwambiri mpaka iye anazisupula khungu la mikono yake akufula kwa omuyendetsa ake, "Khotani, khotani!" Koma iwo samamumva iye, anali atatsekera mmakutu mwawo.
And then he sailed to a certain place where they was to unmask his or untie his hands, and he was to take the plugs from their ears.
Ndiyeno iye anaenda kupita kumalo ena kumene iwo anali kuti amuchotse iye kapena amasule manja ake. Ndipo iye anali kuti achotse zotsekera mmakutu awo.
There, when walking on the streets, he heard a musician that was so far supreme to that down there, that when he passed by again, they said, "Oh, great rover, shall we tie you to the mast pole again?" He said, "No, just let me loose. I've heard something so much greater, till that'll never bother me no more."
Kumeneko pamene amaenda panseu, iye anamva oyimba amene anali wapamwamba kwambiri kuposa ajawa uko, kuti pamene iye amadutsanso, iwo anati, "Oh, oyendayenda wankulu, kodi ife tikumangirireninso inu kuntengo kachiwiri?" Iye anati, "Ayi, ingo ndi masulani ine. Ine ndamva china chake chopambana kwambiri zedi, kufikira kuti izo sizidzandivutitsanso ine mkomwe."
Amen.
That's the way it is to a born again Christian.
Amen.
They found something so much greater than the rock and rolls and the entertainments of this world.
Amen.
They are entertained by the Holy Spirit.
Amen.
And it's so much greater till the world is dead to them.
Ndi mmene izo zimakhalira ndi Mkhristu wobadwa kachiwiri. Iwo anapeza china chake chopambana kwambiri kuposa gwedemula ndi zisangalalo za mdziko lino. Iwo amasangalatsidwa ndi mzimu woyera. Iwo ndi wopambana kwambiri zedi kufikira kuti dziko ndi lakufa kwa iwo.
But when you go to this cheap entertainment, you must remember that you got to take lots of money. The young fellow who takes his girlfriend to these parties and these dances and so forth is going to pay great lot of his week's earnings.
Koma pamene inu mupita kuzisangalalo zochipa izi, Inu mukuyenera kukumbukira kuti inu mumayenera kutenga ndalama zochuluka. Nyamata wang'ono yemwe amatengera chibwenzi chake chachikazi kumaphwando awa ndi magule awa ndi zina zotero, akalipira zochuluka kwambiri za malipiro ake apa sabata.
And the old people who tried to find pleasure in going to the beer parlors to drink away their sorrows of the week, they're going to have to pay great money.
Ndipo anthu achigulire amene amayesera kupeza chisangalalo popita kumabwalo amowa kuti akamwe kuchotsa nkhawa zawo za msabata, iwo amayenera kuti akalipire ndalama zambiri.
And what do they get from it? They don't get nothing but heartache. And remember, you've got to settle up with God someday for it. And the wages of sin is death.
Bogo diwo amapezako chiani kwa izo. Iwo sapezako chilichonse koma kupweteka kwa ntima. Ndipo kumbukirani, inu mudzayenera kuti mudzakambirane ndi Mulungu tsiku lina pa izo. Ndipo malipiro achimo ndi imfa.
You don't make nothing here on earth, Brian. It's a false mirage. Drinking will only add sorrow. Sin will only add death upon death. Your final check will be separation from God eternally into the lake of fire. And you cannot gain anything but lose.
Inu simupindula chilichonse kuno pa dziko lapansi pochita zimenezo. Ndikunyezimira kwabodza kumwa kumangonjezera chisoni, chimo limangonjezera imfa pa imfa. Potsirizira panu padzakhala kulekanitsidwa ndi Mulungu mwamuyaya kukalowa mu nyanja ya moto. Ndipo inu simudzapindula chilichonse koma mudzaluza.
Then God comes and asks the question, why do you spend your money for those things that satisfies not? Why do you do it? What makes man want to do it?
Ndiye Mulungu akubwera ndipo akufunsa funso. Chifukwa chiyani iwe umataya ndalama zako pa zinthu izo zimene zili zosakhutitsa? Chifukwa chiyani iwe umachita zimenezo? Ndi chiyani chimawapangitsa anthu kufuna kuchita zimenezo?
They spend all that they've got and all that they can earn to buy drinking, to clothe some woman that they run with, or some kind of a worldly, lustful pleasures.
Iwo amaononga zonse zimene iwo ali nazo, zonse zimene iwo angakhoze kuzigwirira ntchito, kuti akagule chakumwa, kuti akamuveke mkazi wina amene iwo amayenda naye, kapena mtundu wina wa zosangalasa za chidziko, chisiliro cha manyado.
But we are told in the Bible and are bid to come to God and to buy eternal joy and eternal life without money or without price.
Koma ife timauzidwa mu Bible ndipo timafunsidwa kuti tibwere kwa Mulungu ndipo kuti tidzagule chimwemwe cha muyaya ndi moyo wa muyaya opanda ndalama kapena opanda ntengo.
Those things cannot satisfy, and the end of them is eternal death. And it costs you all the money that you can muster together to be the big shot or the entertainer or the fun boy or whatever you might be, or the popular girl or whatever it is. It costs all you can get together to do that.
Zinthu zimenezo sizingakhoze kukhutitsa, ndipo mapeto azimenezo ndi imfa ya muyaya. Ndipo izo zimakuthera iwe ndalama zonse zimene iwe ukhoza kuzisonkhanitsa pamodzi kuti ukhale chikwaya kapena msangalatsi kapena mnyamata wa nthabwala kapena chilichonse chimene iwe ukhoza kukhala kapena mtsikana wotchuka kapena chilichonse chimene chili izo zimakutengera iwe zonse zimene iwe ungazibweretse pamodzi kuti uchite zimenezo.
Dress in the very highest of dressings and do the things that the world does. Only to reap a check of eternal damnation. God said then, why?
Kuvala mu mavaliro apamwamba kwambiri ndi kuchita zinthu zimene dziko limachita. Basi nkuthera kukolola cheke cha chionongeko cha muyaya. Mulungu anati ndiye chifukwa chiyani?
What are we going to do at the day of judgment when we are asked, why did we do that? What's going to be our answer? What's going to be the answer to modern America? Who says that they are a Christian nation? And there's more money spent for whiskey in a year's time than there is for food.
Kodi ife tidzachita chiyani pa tsiku la chiweruzo? Pamene ife titi tidzafunsidwe chifukwa chomwe ife tinachitira zimenezo. Kodi yankho lathu lidzakhala chiyani? Kodi lidzakhala yankho lotani kwa achimereka amakono omwe amanena kuti iwo ali fuko la Chikhristu? Ndipo pali ndalama zochuluka zimene zimaonongedwera pa mowa mu nthawi ya chaka kuposa za chakudya.
Why spend your money for those kind of things? Yet the government would send you to penitentiary for $5 worth of taxes that you had sent maybe to some institution that wasn't correctly set in order to receive taxes to send some missionary overseas. We're going to be asked someday, why did you do it?
Fugajiari, mugono ngelanelama zanu, pazintu zantu ndumeneo. Komabe, bomalikoza kukutumizani inu kundende, chifukwa cha nsonkho wa madola asanu, umene inu munatumiza mwina mwake ku bungwe lina limene silinayikidwe moyenera kuti lizilandira misonkho potumiza wa missionary wina kutsidya kwa nyanja. Ife tidzakafunsidwa tsiku lina chifukwa chiyani iwe unachita zimenezo.
We are a Christian nation and billions are sent to those people over there that we're trying to buy their friendship. Now they're turning it down. No wonder Khrushchev said, if there is a God, he'll sweep his palace clean again.
Ife ndife fuko la Chikhristu. Ndipo mabilioni akutumizidwa kwa anthu awo kumeneko. Amene tikuyesera kuti tiwagule ubwanawe. Tsopano iwo akuzikana izo. Nzosadabwisa, Khrushchev anati, ngati kuli Mulungu, iye asesa nyumba yake ya chifumu kenanso.
The heathens can make such statements to bring shame upon us. What a ridiculous thing it is, and we call ourselves Christians.
Achikunja akukhoza kupanga maneno otelo kuti abweletse manyazi pa ife. Ndi chinthu cha manyazi bwanji icho chili? Ndipo ife tikumadzitchula tokha a Khrisitu.
God said come by eternal life without money, without price.
Amen.
Life to live forever, and we turn our backs on it and laugh in his face. What are we going to do on that day? What's going to be?
Mulungu anati, bwerani mudzagule moyo wa muyaya opanda ndalama, opanda ntengo. Moyo kuti mudzakhale moyo kwa nthawi zonse. Ndipo ife tiku potoletsa misana yathu kwa iwo ndi kuseka pa nkhope pake. Kodi ife tidzachita chiyani pa tsiku limenero? Kodi kudzakhala chiyani?
If God gives us things to do and gives us money and makes us the richest nation under the heavens, then God's going to ask, what did we do with it? Why do we spend our money for things that satisfies not?
Ngati Mulungu watipatsa ife zinthu zoti tichite, ndipo watipatsa ife ndalama, ndipo watipanga ife kukhala fuko lolemera kwambiri pansi pa miyamba, ndiye Mulungu adzatifunsa, kodi tinachita nazo chiyani zimenezo? Chifukwa chiyani ife timawonongera ndalama zathu pa zinthu zimene nzosakhutitsa?
Not only to a nation, but that'll be to individuals. From pennies to millions of dollars will each one be given.
Osatikokha kwa fuko, koma izo zingakhale kwa munthu payekha payekha. Kuchokera ku ndalama yachitsulo mpaka ku mamiliyoni amadola, aliyense adzapatsidwa.
When men kill one another, I read an article just recently where two boys working in a hunting camp. One had five children, the other had two, and one of them had to be laid off.
Pamene azibambo anaphana wina ndi mzake. Ine ndinawerenga nkhani posakhalitsapa, kumene anyamata awiri amagwira ntchito mu msasa wosaka. Mmodzi anali ndi ana asanu, winayo anali ndi awiri. Ndipo mmodzi wa iwo anali woti achotsedwe ntchito.
And one of the boys that had two children, I had five children, felt that he needed to work more than the one with the two children and went hunting with him and shot him in the back.
Ndipo mmodzi wa anyamatawo yemwe anali ndi ana awiri, kapena anali ndi ana asanu, anamvelera kuti iye amayifunitsitsa ntchitoyo kuposa iye amene anali ndi ana awiri. Ndipo anapita kosaka ndi iye, ndipo anamuombera iye kumsana.
Money. That's the kind of a nation, that's the kind of a feeling, that's the kind of a spirit that dominates the people. And you can see how essential that the new birth has to be. You must be born again.
Amen.
It's got to be.
Ndalama, ndiwo mtundu wa fuko, ndiwo mtundu wa kumvelera, ndiwo mtundu wa mzimu umene ukuwalamulira anthu. Ndiye inu mukhoza kuona ndikofunika bwanji momwe kubadwa kwatsopano kukuyenera kukhalira. Iwe uyenera kubadwanso kachiwiri. Izo zikuyenera kutero.
Come to me and buy without money.
Amen.
You can't say I didn't have the money. You don't need any money.
Amen.
It's freely given.
Bwelani kwa ine. Ndipo mudzagule opanda ndalama. Inu simungati ine ndinalibe ndalama. Inu simukusowekera ndalama iliyonse. Izo zikuperekedwa mwaulere.
We are Americans are so prone to paying our way for everything. That's our slogan. We pay for things. We got money, flash our dollar bills. In other countries and so forth, it's poor.
Ife achimerika tinazolowera kulipira njira yathu pachilichonse. Ndiyo mbalume yathu. Ife timalipira apa zinthu. Ife tili ndi ndalama. Timaonetsera mapepa la madola athu kumayiko ena. Ndi zinazotero. Amene ali osauka.
Walk in, you see the tourists come in, all in feathers and fine. Americans, cater to them. That stuff is filthy lucre in the sight of God.
Amen.
That will not buy our way to heaven. But everything in America, we got to pay our way.
Ukamaenda iwe umaona alendo akulowamo, onse atavala nthenga ndi zofewa. Achimelika amapita kwa iwo. Chinthu chimenecho ndi chisiriro chonyansa pamaso pa Mulungu. Zimenezo sizidzagula njira yathu yakumwamba. Koma chilichonse mu America, ife timayenera kulipira njira yathu.
You go to the restaurant. And you eat your dinner. And if you don't put money on the table to tip that waitress, there's a frown comes on the face. after she's paid by the company she's working for.
Iwe ukapita kumalo jera, ndipo iwe ukadya chakudya chamadzulo chako. Ndipo ngati iwe suika ndalama pa tebulo, kumupatsa woperekera ameneyo, pamakhala tsinya limene limabwera pa nkhope. Pambuyo pakuti kampani yomwe iye akuigwirira ntchitoyo yamulipira.
And that had better be at least 10% or better of your bill. If you don't, that waitress will look down upon you as a skinflint or some kind of a miser. And she's getting her money. I think it's a disgrace and a shame to do it. I think it's poor judgment upon the nation. Used to be good people, good places wouldn't permit that. But it's all going into one big spirit.
Ndipo izo zimayenera kukhala pafupifupi 10% kapena kuposerapo ya bilu yakoyo. Ngati iwe sutero, woperekera ameneyo amakuyang'anira iwe pansi ngati womana kapena wina wake ngati woumira. Pamene iye amalandira ndalama zake. Ine ndikuganiza ndi chitonzo ndi chamanyazi kuchita zimenezo. Ine ndikuganiza ndikuweluza kolakwika kwa fukoli. Kale anali anthu abwino, malo abwino, samalola zimenezo. Koma zonsezo zikulowa mu mzimu umodzi wa ukulu.
I was going on a trip, on a train in a porter. I had a little briefcase in one hand, a suitcase in the other, and my little shaving kit under my arm. And was walking.
Ine ndinali pa ulendo pa stima. Ndipo olandira alendo, ine ndinali ndi kachikwama kakang'ono mdzanja limodzi ndi sutikesi kwinako. Ndipo kabokosi kazometera mkwapa mwanga, ndipo ndimayenda.
The porter walked up and said, "Can I pack it for you?" I said, "Oh, I'm just going right there at the train, sir. Thank you very much. Just about, 30 yards. He said, "I'll take it." And he took the little thing and picked it up, walked on.
Olandira alendo anabwera apo anati, "Kodi ine ndingakunyamulireni inu zimenezo?" Ine ndinati, ine ndikungopita ku stima uko bwana. Zikomo inu, kwambiri zedi. Basi pafupi, mayadi sate. Iye anati, "Ine ndinyamula izo." Ndipo iye anatenga chinthu chaching'onocho, ndikuchinyamula mwamba icho, ndikumaenda.
Well, when he come on, I thought maybe I know he was paid, but I would just give him a half a dollar. He probably had in possession my goods for about, say, a minute. About far as the end of this tabernacle where he got on a train.
Chabwino, pamene iye anafika, ine ndinaganiza, mwina mwake ine, ine ndimadziwa kuti iye amalipidwa. Koma, ine ndingomupatsa iye, ndimupatse iye theka la dola. Iye mwina mwake ananyamula katundu wangayo kwa pafupi-fupi, mwina miniti, pafupi-fupi kutalika kwake, ngati kumapeto aka chisuno, kumene iye anakapeza stima.
I stepped up on the train first and just reached down and got it. I give him a half dollar, he said, "Just a minute." I said, "What is it, sir?"
Ine ndinakwera mu stimayo poyamba, ndipo ndinangofikira pansi ndi kutenga izo. Ine ndinamupatsa iye theka la dola. Iye anati, "Miniti chabe." Ine ndinati, "Ndi chiyani bwana?"
He said, "I packed 3 bags for you." I said, "Yes, sir, that's right. What's wrong?" He said, "My minimum charge is 25 cents a bag. You owe me another 25 cents. See, that's Americanism. Everything's got to be paid.
Iye anati, "Ine ndinakunyamulirani inu zikwama zitatu." Ine ndinati, "Inde bwana, uko mkulondola. Ndiye palakwika chiyani?" Iye anati, "Mtengo wanga otsikitsitsa ndi masenti 25 pa chikwama. Inu muli ndi 25 yanga inanso. Mukuona, chimenecho ndicho chimerika. Chilichonse chiyenera kulipiridwa."
You go riding in your car and let it fall into the ditch. And you get somebody to pull you out. You better get ready to pay. Cause they're going to charge you for it.
Iwo ukapita kuenda mugalimoto yako, ndipo iyo ikagwera mudzenje. Ndipo iwe ukampeza wina wake kuti akukokere iwe pa mtunda. Iwo uyenera kuti ukonzekere kulipira. Chifukwa iwo akulipiritsa iwe chifukwa cha izo.
If a wrecker comes and gets you, he'll charge you so much a mile. And if the farmer, 9 times out of 10, gets his tractor out, it'll be worse than that. You've got to pay for everything that you get done. Everything is pay, money, pay, money.
Makako akabwera, ndikudza kutenga iwe. Iye akuchaja iwe, mwakati pa mairosi. Ndipo, ngati ndi mlimi, kuchulukitsa ka 9 pa 10, akamutulutsira tractor yakeyo. Izo zimakhala zoyipitsitsa kuposa zimenezo. Iwe umayenera kulipira chilichonse chimene iwe wapangiridwa. Chilichonse chimakhala kulipira ndalama, kulipira ndalama.
And yet how much greater ditch has sin thrown you in? Who could ever get you out of the ditch of sin? But God takes you out of the ditch of sin without money, without price.
Amen.
When there's no one could take you out.
Ndipo komabe ndi dzenje lalitali bwanji. Ndipone chimo lakuponya nimo inu. Ndindani akanakonza nkomwe kukutulutsa nimo inu mudzenje la chimo. Koma Mulungu amakutulutsa nimo inu mudzenje la chimo. Opanda ndalama, opanda ntengo. Pamene panalibepo wina aliyense akanakutulutsa nimo inu.
If you don't pay dearly for your record pulling, you'll stay in the ditch. You've got to have the money or you stay in the ditch. But the worst ditch you ever got in is what the devil throwed you in. The ditch of sin and unbelief.
Ngati inu simulipira mochuluka kwa galimoto yokukokaniyo, inu mukhalabe mudzenjero. Inu mukuyenera mukhale ndi ndalama. Kapena inu mukhalabe mudzenjero. Koma dzenje loyipitsitsa limene inu munayamba mwagweramo ndi limene mdierekezi anakuponyeranimo inu. Dzenje la chimo ndi kusakhulupirira.
God willfully will pull you out without money, without cost.
Amen.
And yet you lay in the ditch. Just slush in the sin. Don't even call upon him.
Mulungu mwachifuniro adzakutulutsa nimo inu opanda ndalama, opanda ntengo. Ndipo komabe inu mwangogona mudzenje, mukungosambira muchimo. Ndipo simukuitanira nkomwe pa iye.
When you get the wrecker out, usually they put a big chain way over into the ditch, wrap it around the bumper or so forth, and begin to crank, and the power of the car begins to pull, and the motors go to operating and pulls you out.
Pamene inu mupeza galimoto yokukokaniyo kawiri kawiri, iwo amayika cheni chachikulu kulowa mdzenjero, amachikulunga icho mozungulira bampala kapena zina zotero ndi kuyamba kugwejemula. Ndipo mphamvu ya galimotoyo imayamba kukoka. Ndipo injini zimayamba kugwira ntchito ndi kukukokerani inu panja.
When God finds you in the ditch of sin and hear you calling on him, he sends down a chain that was wrapped around Calvary. The love of God, and hooks it onto your heart and puts the power of the Holy Spirit there to start pulling.
Amen.
And it don't cost you nothing.
Pamene Mulungu akupezani inu mudzenje la chimo, ndipo nakumvani inu mukuitanira pa iye, iye amatumiza cheni chimene chinakulungidwa mozungulira kavari, chikondi cha Mulungu. Ndipo amadzachikoletsa icho pa mtima wanu, ndipo amadzayika mphamvu ya Mzimu Woyera kumeneko kuti iyambe kukoka. Ndipo izo simulipira kalikonse.
And yet we lay in the ditch because we can't pay it with our pockets. We Americans think we can pay it out of our pockets, but you can't. It's without money or without price.
Ndipo komabe ife timagona mudzenje chifukwa ife sitingathe kulipira izo ndi matumba athu. Ife achimereka timaganiza kuti ife tikhoza kulipira izo kuchokera mmatumba mwathu. Koma inu simungathe. Ndi zopanda ndalama kapena zopanda mtengo.
You don't pay it at the church. Jesus paid it at Calvary.
Amen.
But people are ashamed of it. They want it in their way. God has a way for you to receive it. And it's free if you'll take it.
Inu, simulipira izo kuchalichi. Yesu analipira izo pa Calvary. Koma anthu akuchita manyazi ndi izo. Iwo akufuna izo mwa njira yao yao. Mulungu ali nayo njira yoti inu mulandilire izo. Ndipo izo ndi zaulere. Ngati inu munga zitenge izo.
Usually, when they pull you out of the ditch, you're all scratched up. You have to go to the hospital. And before they start working on you, before one thing is done, they ask, who's going to pay the bill?
Kawiri kawiri pamene iwo akukoka iwe mudzenje, iwo umakhala utakandika-kandika, iwo umayenera kupita kuchipatala. Ndipo iwo asanayambe kugwira ntchito pa iwe, chinthu chimodzi chisanachitike. Iwo amafunsa, kodi ati apereke bilu ndi ndani?
If we're going to sew up the wounds, if we're going to pour in the oil and give the shots to inoculate you from blood poison, what kind of an insurance do you have? Before they do one thing, it's got to be money on the line.
Ngati ife titi tisoke mabalawa, ngati ife titi timutire mafutawa, ndi kumubaya kuti tikubaya iwe katemera wachipecha magazi. Kodi iwe ulindi insurance ya ntundu wanji. Iwo asana chite chintu chimodzi, payenera pakhale ndalama panzere.
But when our Lord puts his chain of love around your heart and pulls you from the ditch of sin,
amen,
he heals every broken heart, takes away all the sin and the bills put in the sea of forgetfulness to remember against amen. You no more.
Praise.
Come without money or without price.
Koma pamene ambuye wathu ayika cheni chake chachikondi mozungulira mtima wako, ndi kukukoka iwe kuchokera mudzenje la tchimo. Iye amachiritsa mtima wosweka uliwonse. Amachotsamo tchimo lonse. Ndipo biluyo imakayikidwa mu nyanja yakuiwala. Kuti asadzakumbukirenso nkomwe za iwe. Bwerani. Opanda ndalama kapena opanda mtengo.
No matter how bad you're cut up, how bad you're bruised, how your family's done or what you've done, there's no bill to it. He heals the heartaches.
Amen.
Takes away all your sorrows.
Zilibe kanthu kuti iwe wachekedwa moipa chotani. Ndipo wavulazidwa moipa bwanji. Mene banja lako lachitira. Kapena zimene iwe wachita. Palibe bilu kwa izo. Iye amachiritsa kupweteka kwa mtima konse. Amachotsa zisoni zako zonse.
He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed.
Iye anavulazidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Anatunduzidwa chifukwa cha kusaluzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye. Ndipo ndi mikungwirima yake ife tinachiritsidwa.
Amen.
It's all free.
Holy be to God.
And we won't receive it. It's because we're dominated by the wrong spirit. We're dominated by a spirit of a nation, the spirit of the world, instead of being dominated by the spirit of God, the Holy Spirit, that leads us and guides us to all truths and makes the Bible so.
Zonsezo ndi zaulere. Ndipo ife sitilandira izo. Ndi chifukwa chakuti ife tikulamulidwa ndi mzimu woyipa. Ife tikulamulidwa ndi mzimu wa fuko, mzimu wa dziko lapansi. Malo moti tizilamulidwa ndi mzimu wa Mulungu, mzimu woyera, umene umatitsogolera ife ndi kutilondolera ife kuzona ndi zonse. Ndi kulipangitsa Baibulo kutero.
Some time ago I was talking to an infidel. He said, "Think of it, Mr. Branham. All this misery of life, and the only thing that we have that we're saved is some old Jewish writings."
Tawi nambuyo mo ine ndinali kuyankhula ndi wachikunja. Iye anati, "Taganiza ndi za ichi bambo Branham. Zosautsa zonse izi za moyo. Ndipo chinthu chokhacho chimene ife tili nacho, chimene ife tinapulumuka nacho, ndi zolembedwa zina za Chiyuda za chikale."
Oh, I said, "Sir, that may be all you have.
Amen.
But I've got something more than that.
Amen. Praise the Lord.
I have the spirit of the one that wrote it.
Amen.
That confirms it and makes it so, every promise."
Amen.
You didn't know how to take that.
Oh, ine ndinati, "Bwana, zimenezo zikuweza kukhala zonse zimene inu muli nazo. Koma ine ndili nacho china choposa zimenezo. Ine ndili ndi mzimu wa iye amene analemba izo. Zimene zimatsimikizira izo, ndi kuzipanga izo kukhala chomwecho, lonjezo lililonse." Yesu anadziwe mmene iye akanati azitengere izo.
See, you got to come and buy without money. Buy without price. It don't cost nothing. It's free to whosoever will let him come. God pulls you from the ditch.
Mugona, inu mugwenera mubwere ndipo mudzagule opanda ndalama, mudzagule opanda ntengo. Izo sizikutengerani inu kalikonse. Izo ndi zaulele kwa aliyense yemwe akufuna. Muloleni iye abwere. Mulungu akukukokani inu kuchokera mudzenje.
Like the man at the gate called Beautiful. He had been ditched from his mother's womb by the devil who had crippled him in his feet. His way of livelihood was begging alms from the people that passed by.
Monga munthuja pachipata chotchedwa chokongola, iye anali ataponyedwamo kuchokera mmimba ya mayi yake ndi mdyerekezi yemwe anamulumalitsa iye kumapazi ake. Njira yake yopezera zinthu inali kupempha zithandizo kwa anthu omwe amadutsa.
And as he sat at the gate that morning, he saw two Pentecostal preachers coming.
Amen.
Not one dime among them. For he said, "Silver have I none."
Amen.
And a dime is the smallest piece of silver. "Silver and gold have I none."
Ndipo pamene iye anakhala pachipata mmawa umenewo, iye anaona alaliki awiri a Chipentekoste akubwera. Analibe kobiri limozi pakati pawo. Pakuti iye anati, "Siliva ine ndilibe. Ndipo kobiri ndikachiduswa kakang'ono kwambiri ka siliva. Siliva ndi golide ine ndilibe."
I suppose the man thought something like this: "There's no need of getting my cup." Maybe he was trying to save enough money. He was 40 years old. And maybe he was trying to save enough money that physicians could make him a pair of braces to walk on. For he, in his ankles is where he was weakened.
Ine ndikuganiza munthuyo anaganiza china chake chonga ichi. Palibe chifukwa chonyamulira chikho changa. Mwina mwake iye anali kuyesetsa kuti asunge ndalama zokwanira. Iye anali usinkhu wa zaka 40 zakubadwa. Ndipo mwina mwake iye amayesetsa kuti asunge ndalama zokwanira. Adokatala akanakhoza kumupangira iye zochirikiza ziwiri kuti iye aziyenderapo. Pakuti iye mumfundo za kumapazi kwake ndi mmene iye anafoketsedwamo.
And maybe he had to have the money to lay on the line before the physicians would give him a support. And surely there's no need of him holding his cup to these Pentecostal preachers that had nothing. The opportunity, the was very poor of ever being able to find a penny from them fellows.
Ndipo mwina mwake iye ankayenera kuti akhale ndi ndalama kuti akhale pa mzere. Madokotala asanamupatse iye chithandizo. Ndipo ndithudi panalibe chifukwa choti iye azigwirabe chikho chake kwa alaliki a Chipentekoste awa, omwe analibe kalikonse. Mwayi iwo anali osauka kwambiri, sakanapeza nkomwe khobiri kuchokera kwa anyamata amenewo.
But when he looked into their face, one young and blushing with youth, the other old and wrinkled, as Peter and John went up to the gate.
Koma, pamene iye anayangana munkhope zawo, mmodzi wang'ono ndi wamanyazi ndi ubwana, mmodzi winayo wokalamba ndi wamagwinya. Pamene Yohani, pamene Petro ndi Yohani amapita kuchipata,
he saw something. And that youthful man, that is, the blush was a little greater than ordinary.
Iye anaona china chake mwa mwamuna wachichepereyo. Ndicho kuchita manyaziko kunali kopambana pang'ono kuposa kwa wamba.
He saw beneath the wrinkles and cares of the Galilean sun that has scorched the old fisherman's face, there was a joy unspeakable and full of glory. He saw something that seemed to be a little different.
Yanaona pansi pa magwinyawo ndi nkhawa za dzuwa la Chigalileya limene linali litawotcha nkhope ya msodzi wokalambayo. Pamenepo panali chimwemwe chosaneneka ndi ulemerero odzaza. Iye anaona china chake chimene chinaoneka chosiyanalanapo pang'ono.
You know, there's something about Christianity that makes people look different.
Hallelujah.
They are the prettiest people in all the world.
Inu mukudziwa, pali china chake ndi Chikhristu chimene chimawapangitsa anthu kuoneka mosiyana. Iwo ndi anthu okongoletsetsa mu dziko lonse.
And he got his cup and he held it off. And the apostle Peter, being the oldest, said, "Silver and gold have I none." In other words, I can't help you any to buy these crutches. Silver and gold have I none, but such as I have.
Amen.
Ndipo iye anatenga chikho chake ndipo anangochigwiritsitsa icho. Ndipo mtumwi Petro, pokhala wamkulu kwambiri, anati, "Siliva ndi golide ine ndilibe. Mwakulankhula kwina, ine sindingakuthandize iwe chilichonse kuti ukagulire ndodo zoyendera izi. Siliva ndi golide ine ndilibe. Koma chimene ine ndili nacho."
He had been to buy from him that had honey and the joys of the wine of salvation. He had just come 2 or 3 days before that from Pentecost, where something had happened.
Iye anali atapita kukagula kwa iye amene anali ndi uchi ndi zimwemwe za vinyo wa chipulumutso. Iye anali atangobwera masiku awiri kapena atatu, izo zisanachitike kuchokera ku Pentecoste, kumene china chake chinali chitachitika.
And the young man sprung with a great big amen to it and looked into his face.
Amen.
What happened? That chain of sympathy, the compassion of him that said, "I had compassion on the sick."
Amen.
That same spirit had taken place in the old fisherman's heart.
Tiponya marayo analumpa ndi amen wankulu kwambiri ndizo. Ndipo anayang'ana pa nkhope yake. Chinachitika ndi chiyani? Unyolo uja wachisoni, chifundo cha iye amene anati, "Ine ndinali ndi chifundo pa odwala, Nzimu omwe uja, unali utatenga malo muntima mwanso dziwakaleyo.
He said, as far as money I have none, but I've got something that'll take its place a million times. Such as I have.
Iye anati, ngati zili za ndalama ine ndilibe iliyonse. Koma ine ndili ndi china chake, chimene chiti chitenge malo ake ka milioni. Chomwe ine ndili nacho.
Now remember, Peter was a Jew, and they loved money naturally. But this Jew had been converted. Not such as I have sell I thee, but such as I have give I thee.
Sopano kumbukirani, Petro anali Myuda. Ndipo iwo amakonda ndalama mwachilengedwe. Koma Myuda uyu anali atatembenuka. Osati chomwe ine ndili nacho, ine ndikugulitsa iwe. Koma chomwe ine ndili nacho, ine ndikukupatsa iwe.
Such as I haven't got a penny in my pocket. I couldn't buy a loaf of bread. I couldn't buy nothing. I don't have a cent. But if you can receive it, such as I have, I'll give to you because it was given to me.
Praise God. Praise my holy name.
That's what we need.
Hallelujah.
Such as I have, give I thee.
Chomwe ine ndili nacho, ine ndilibe khobiri mtumba mwanga. Ine sindingathe kugula loaf ya bread. Ine sindingathe kugula chilichonse. Ine ndilibe senti. Koma ngati iwe ungalandire izi. Chomwe ine ndili nacho, ine ndipeleka kwa iwe. Chifukwa icho chinapatsidwa kwa ine. Ndicho chimene ife tikusowa. Chomwe ine ndili nacho, ine ndikupatsa iwe.
What do you have, sir? I've been up to him that sells milk and honey without price. I'll give it to you. You don't owe me nothing for it. If you can receive it, I'll give it to you.
Kodi muli ndi chiyani bwana? Ine ndinaluko kwa iye amene amagulitsa mkaka ndi uchi. Opanda mtengo. Ine ndipereka izo kwa iwe. Iwe ulibe chotu ndipatse ile pa izo. Ngati iwe ungalandire izo, ine ndikupatsa iwe izo.
Not as one who would charge, but those who would give, because as freely as you receive, freely give.
Yeah, amen.
It had been the commission of his Lord just 3 days before.
Osati ngati wina amene angaike pontengo, koma iwo amene angapereke. Chifukwa, monga mwaulele mmene inu mwalandilira, mwaulele perekani. Iko kunali kutuma kwa Ambuye wake, basi masiku atatu chabe apitao.
Go into all the world, preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. These signs shall follow them that believe.
Pitani mudziko lonse mukalalikire uthenga, iye amene akhulupirira ndipo nabatizidwa adzapulumutsidwa. Ndipo iye amene sakhulupirira adzawonongedwa. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira.
In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. If they drink deadly things, it shall not hurt them. If they take up serpents, they'll not bother them. As freely as you have received, freely give.
Mudzina langa iwo adzatulutsa ziwanda. Iwo adzayankhula ndi malilime atsopano. Ngati iwo adzamwa zinthu zakupha, izo sizidzawapweteka iwo. Ngati iwo adzatenga njoka, iyo sizidzawavulaza iwo. Monga mwaulele mwalandirira, mwaulele perekani.
Amen.
That Jew had been changed.
Hallelujah.
What we need in America is a changing of the Holy Spirit to take the place of some of our religious rituals.
Hallelujah.
As freely as you receive, freely give.
Yuda ameneyo anali atasinthidwa. Chimene ife tikusowa mu America ndi kusinthika kwa mzimu woyera kuti utenge malo ati miyambo tatu tina tachipembedzo. Monga mwaulele inu muna landirira, mwaulele perekani.
Such as I have, give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. Faith in that unadulterated name of the Creator. No wonder he went leaping and jumping and praising God.
Chomwe ine ndili nacho, ine ndikukupatsa iwe. Mudzina la Yesu Kristu wa ku Nazareth, dzuka ndipo uyende. Chikhulupiriro mudzina losayipitsidwa la mlengilija. Nzosadabwitsa iye anapita akutsimphina ndi kulumpha ndipo akutamanda Mulungu.
Oh, you know the great things. He'd maybe sat there 40 years trying to get enough money to buy him some crutches. But he couldn't do it.
Oh, inu mukudziwa zinthu zazikulu. Ye muna mwake anali atakhala pamenepo zaka 40. Akuyesera kuti apeze ndalama zokwanira kuti adzigulire ndodo zina zake. Koma iye samatha kuchita zimenezo.
But right in the most unexpected place and the unexpected time and the most unexpected insufficient people, he got what he wanted.
Amen.
I'm so glad that God does it that way.
Koma pomwepo pamalo osayembekezeka kwambiri ndi nthawi yosayembekezeka ndi anthu osayembekezeka osakwanira iye anapeza chimene iye ankachifuna ndine okondwa kuti Mulungu amachita izo mwa njira imeneyo.
Amen.
And a bunch of little so-called holy rollers one night I found what I wanted that money could not buy. In a bunch of illiterate, uneducated, poorly dressed people, Negroes to begin with, out yonder in a little old converted saloon on the floor, I found a price, a jewel.
Ndipoka guluka apang'ono otchedwa ozigubuduza usiku wina. Ine ndinapeza chimene ine ndinkachifuna. Ndalama imeneyo sikanakhoza kugula. Mugulula osazindikira, osaphunzira, anthu ovala mwa umphawi, akuda kuyamba ndi kuyamba. Kunja uko malo ochezeramo, otembenuzidwa ang'ono, pansi, ine ndinadzapeza mtengo. Ngale.
When that old darkie looked in my face and said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?"
Amen. Hallelujah.
Oh, it was something that I wanted. I didn't expect to find it amongst those people, but they had what I needed.
Pamene wakuda okalamba uja, anazengana masomanga, ndipo anati, "Kodi iwe unalandira nzimu oyera chikhulupirireni?" Oh, ichi chinali china chake chimene ine ndinkachifuna. Ine sindinkayembekeza kuti ndikanachipeza icho pakati pa anthu amenewo. Koma iwo anali nacho chimene ine ndinkachisowa.
Amen.
The UN today, they wouldn't accept what we got, but that's what they need.
Amen.
Khrushchev. All the rest of them need Christ in the baptism of the Holy Ghost.
Amen.
IUN lero, iwo sangavomereze chimene ife tili nacho, koma ndi chomwe iwo akuchisowa. Khrushchev, ena onse a iwo, akusowa Kristu, mu ubatizo wa mzimu woyera.
It'll change their dispositions. It'll make men who they hate become brothers. It'll take greed away and malice and strife and put love and joy and peace.
Amen.
Goodness and mercy.
Iwo usintha zikhalidwe zawo. Iwo wapanga amuna omwe iwo amawada kukhala abale. Iwo uchotsapo dyera ndi nkhwidzi ndi mikangano ndipo uyikamo chikondi ndi chimwemwe. Ndi mtendere, ubwino ndi chifundo.
Yes, in the unexpected places, sometimes where you find what you're looking for.
Inde, malo osayembekezeka, nthawi zina iwe umapezamo chimene iwe umachifuna.
What would the children of Israel have given? All the spoils of Egypt, when their lips were bleating, when their tongue was hanging from their mouth, they would have given all the gold that they spoiled the Egyptians for one good gold drink of water.
Kodi ana Israeli akanapeleka chiyani? Zofunkha zonse za ku Egypto. Pamene milomo yawo inkauka magazi. Pamene lilime lawo limalendewera mkamwa mwawo. Iwo akanatha kupeleka golide yense amene iwo anawalanda Egypto. Chifukwa cha kumwa kumodzi kwa madzi abwino ozizira.
Their leaders of the wilderness had led them from oasis to oasis, from ditches to springs. But they were all dry.
Atsogoleri awo anchipululu anali atawatsogolera iwo kuchokera ku Thamanda kupita ku Thamanda, kuchokera ku Maenje kupita kwa Kasupe. Koma monsemo munali mutauma.
Then there come without money or without price. The voice spoke to the prophet and said, "Speak to the rock."
Amen.
The dry thing in the wilderness. The farthest thing from water.
Kenako apo panabwera opanda ndalama kapena opanda mtengo. Liwu linayankhula kwa mneneli ndipo linati, "Yankhula kwa thanthwe. Chinthu choumitsitsa muchipululu. Chinthu chakutali kwa mbiri ndi madzi."
Their thirst was quenched without money or without price. Speak to the rock, not pay the rock.
Amen.
But speak to the rock.
Pamenepo ludzulao linatetsedwa. Opanda ndalama kapena opanda mtengo. Yankhula kwa thanthwe. Osati ulipire kwa thanthwero, koma uyankhule kwa thanthwero.
He's still the rock tonight. He's a rock in a weary land.
Amen.
If you're journeying in that weary land, speak to the rock.
Hallelujah.
Don't have to pay him, speak to him.
Ye akanalibe thanthwe usiku uno. Ye ndi thanthwe mudziko lotopetsa. Ngati inu mukuyenda mudziko lotopetsa limenelo, yankhulani kwa thanthwe. Simukusowa kumulipira iye. Yankhulani kwa iye.
And he's a very present help in a time of trouble.
Amen.
If you're sick, speak to the rock.
Hallelujah.
If you are sin sick, speak to the rock. If you're weary, speak to the rock.
Amen.
Goye ndi thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto. Ngati inu mukudwala, yankhulani kwa thanthwe. Ngati inu mukudwala ndi tchimo, yankhulani kwa thanthwe. Ngati inu mwalema, yankhulani kwa thanthwe.
See, it looked like it'd be anywhere. It looked like if there's no water down in the little places where there were springs, there wouldn't be no water up on that mountain but the rock. God does things just backwards from what man thinks.
Amen.
The rock, the driest place in the wilderness. But he said, speak to the rock.
Mugona, zimaoneka ngati izo zikhala pali ponse. Izo zimaoneka ngati, ngati kunalibe madzi kumusi kumalo ochepa. Amene kunali akasupe. Sikukanakhala madzi pamwamba pa phiriro. Mphepete mwa thanthwe. Mulungu amachita zinthu mobwelera mbuyo basi kwa zomwe munthu akuganiza. Thanthwe, malo oumitsitsa muchipululu. Koma iye anati, yankhula kwa thanthwe.
Today people are so deceived. They think if they can go and say their prayers, pay some priest to say a few prayers for them, pay their way through. If they'll build some big church somewhere and some rich man will sponsor it, go on living in lust. Have somebody else to pray for him. He thinks that's it.
Lero anhu anyengedwa kwambiri. Iwo amaganiza ngati iwo angapite. Ndikukanena mapemphero awo. Kuka mulipira wansembe wina kuti anene mapemphero angapo a iwo. Kulipira njira yao kuti adutse. Ngati iwo anga mange chali chichina chachikulu. Kwina kwake. Ndipo munthu wina olemera nathandizira icho. Kumapitilira kumakhala muchisiriro. Kukhala ndi wina wakenso woti azimupempherera iye. Iye amaganiza kuti ndi zimenezo.
God don't want your filthy money. All the thing he wants is your devotion and your life to speak to him.
Mulungu samafuna ndalama zanu zonyansa. Chinthu chonse chimene iye akuchifuna ndi kudzipereka kwanu ndi moyo wanu kuti uziyankhula kwa iye.
God has given you money. Don't spend it for things that satisfies not. Spend it for things that satisfies. But to bring real satisfaction, you can't get it until you speak to the rock.
Mulungu akupatsani inu ndalama. Inu musanongere izo pa zinthu zimene sizikhutitsa. Muzionongere izo pa zinthu zimene zimakhutitsa. Koma kubweretsa kukhutitsidwa kwenikweni, inu simungakupeze iko kufikira inu mutayankhula kwa Thanthwe.
He brought forth life. Giving waters without money are without price. And they drink and their camels drink and their children drink and it's still a fountain flowing in the wilderness.
Iye anabweretsa madzi opereka moyo. Opanda ndalama kapena opanda mtengo. Ndipo iwo anamwa. Ndipo ngamira zawo zinamwa. Ndipo anawo anamwa. Ndipo anakhalabe kasupe akuyenderera muchipululu.
And so is he the rock today in this weary land for a perishing people. Whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life.
Ndipo chomwe chonso iye ndi thanthwero lero, mudziko lotopetsa ili, kwa anthu amene akuonongeka. Aliyense amene akhulupirira pa iye, sadzaonongeka, koma adzakhala nawo moyo wamuyaya.
Notice, every night they didn't have to wonder about bread. Their bread was brought to them every night freshly.
Zindikirani, usiku uliwonse iwo sankaswa kuti azisinkha-sinkha zankate. Mkate wao umabweretsedwa kwa iwo usiku uliwonse watsopano.
We go today to get a loaf of bread. If you're a beggar, and you walk over here to the store and say, I want to desire a loaf of bread. He says, show me first your quarter. I must have 25 cents for this loaf of bread.
Ife timapita lero kukagula loaf ya bread. Ngati iwe uli opemphetsa, ndipo iwe ukapita ku stolo uko ndi kukati, ine ndikufuna loaf ya bread. Iwe akhoza kunena kuti, ndionetse ine kaye poyamba ndalama yako. Ine ndikuyenera ndikhale ndi masenti 25 pa loaf ya bread.
What have you got when you get it? This is a little off a cater. But you've got the lowest that the wheat can produce. They take all the vitamin out of it, all the bran, and give it to the hog.
Ndipo inu mumapeza chiyani mukagula iyo? Ichi ndi chakumbali pang'ono. Koma inu mumapeza chotsikitsitsa chimene tiligu angapange. Iwo amachotsamo ma vitamini onse mwa iye. Deya yense ndi kumupereka iye kwa nkhumba.
Mix up a bunch of paste that holds the bran together and sifts it out and makes a loaf of bread made up with dirty, filthy hands? Many times.
Amasakaniza kamuluka zomata komwe kamamata deya yopamodzi. Ndipo amamusefa iye ndikupanga loaf ya bread opangidwa ndi manja auve au chisi nthawi zambiri.
You see what you find in your bread sometimes. Lumps of hairs and immoral things and rat pieces and everything else that falls into those bakeries.
Inu mukuona zimene inu mumazipeza mu bread wanu nthawi zina. Mibulu ya tsitsi ndi zinthu zachiwelewele ndi tiziduswa tokulungira ndi china chilichonsecho chimene chimagwera mophikira mmenemo.
Sinful people with venereal diseases and everything mixing into it. You'd see it made up, you wouldn't even eat it. And yet you pay your 25 cents or you don't get it.
anthu ochimwa okhala ndi matenda opatsirana pogonana ndi chilichonse kuzisakaniza mmenemu. Ngati inu mutaona iye akupangidwa, inu simungathe nkomwe kumudya iye. Ndipo komabe inu mumalipira masenti 25 anu, kapena inu simumupeza iye.
And God fed them every night with bread made by angels' hands.
Amen.
Without money, without price. And today, that bread represented Christ's spiritual life. Came down for heaven to give his life.
Ndipo Mulungu amawadyetsa iwo usiku uliwonse ndi mkate opangidwa ndi manja angelo. Opanda ndalama, opanda mtengo. Ndipo lero, mkate umenewo ukuimira Khristu. Moyo wa uzimu anatsika kuchokera kumwamba kuti adzapereke moyo wake.
God gives his children every day a new experience. You remember if they kept the bread over it contaminated.
Ndipo Mulungu amawapatsa ana ake tsiku ndi tsiku chowachitikira chatsopano. Inu mukumbukira ngati iwo ausunga mkatewo iwo umawonongeka.
You hear someone talking about, well, I tell you, I'm a Lutheran, I'm a Presbyterian Baptist, I'm a Pentecostal. That's just an old handmade loaf of bread. That's all there is to it, just as filthy and made up with hands of man.
Inu mumamva wina kuyankhula zakuti chabwino ine ndili, ine ndikuwuzani inu. Ndine wachilutera, ndine wachipresbyteria, Baptist, ndine wachipentekoste. Imeneyo ndi loaf ya bread chabe, yopangidwa ndi dzanja la munthu. Ndizo zonse zomwe ziliko kwa izo. Zonyansa basi. Ndizo pangidwa ndi manja a anthu.
But when you hear an experience of a testimony fresh, this morning in prayer the Holy Spirit baptized my soul freshly.
Amen.
Oh, brother, that's angel's food.
Hallelujah.
He feeds them freshly every day. From heaven.
Koma pamene iwe umva chokuchitikira cha umboni watsopano. Mawa uno mupemphero Mzimu Woyera unabatiza moyo wanga mwatsopano. Oh, mbale. Chimenecho ndi chakudya cha angelo. Iye amawadyetsa iwo mwatsopano tsiku ndi tsiku kuchokera kumwamba.
Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
Mivumbi ya madalitso ife tikuifuna. Madonthwe achifundo motizungulira ife akugwa. Koma pa mivumbi ife tikuchonderera.
Oh yes, send down from heaven freshly, Lord. Christ, the bread of life, cast it into my heart, and let me enjoy His great presence.
Oh, inde, tumizani kuchokera kumwamba yatsopano Ambuye, Kristu mkate wa moyo. Muponyere iwo mu mtima mwanga. Ndipo mundilole ine ndikondwelere kukhalapo kwake kwakukulu.
Sure, they were thankful. They were grateful. And any man or woman that's born to the Spirit of God and receives the Holy Ghost will always be thankful. No matter whatever happens, you'll be grateful.
Ndithudi iwo anali othokoza, iwo anali oyamikira. Ndipo mwamuna aliyense kapena mkazi amene wabadwa mwa mzimu wa Mulungu ndi kulandira Mzimu Woyera, nthawi zonse adzakhala othokoza. Zilibe kanthu kuchitika chiyani, inu mudzakhala oyamikira.
Like the little blind boy up in the mountains, little Benny. He was born about 8 months old, cataracts began to growing over his eyes. His parents was poor. They lived on the old clay hillside. And they knew that those operation could save little Benny's eyes so he could see.
Monga nyamata wangono, wakungu, uko kumapiri. Benny wangono. Iye anabadwa, pafupi-fupi usinku wa miezi 8 ya kubadwa, ngala inayamba kumayala mmaso mwake. Makolo ake anali osauka. Iwa makala mbali mwa phiri la makande. Ndipo iwo ankadziwa kuti maoperation ameneyo akanakhoza kupulumutsa maso a Bene wang'onoyo kuti azikhoza kupenya.
He was a boy now of about 12 years old. his parents could just get enough to get their bread and meat for the year. They couldn't afford the operation.
Yana linyamata tsopano wa pafupi-fupi usinku wa zaka 12 zakubadwa. Makolo ake amango kwanitsa zokwanira zopezera bread ndi nyama pachaka. Iwo saka nakwanitsa operation iyo.
All the neighbors together seen little Benny trying to play with the little kid. He's out there blind. He couldn't see what he was doing. They felt sorry. And each one that year put in a little extra part of crop. They labored a little harder in the sunshine.
Oyandikana nao onse pamodzi. Amamuona Benny wangono. Akumayesera kusewera nditi anatati ngono kunja uko. Wakungu. Yesa amatha kuona zimene iye amachita. Iwo amamva naye chisoni. Ndipo mmodzi aliyense chaka chimenecho anayikamo kagawo kakang'ono kowonjezera kambewu. Iwo anagwira ntchito molimbikirapo pang'ono mudzuwa.
When the crops are sold in the fall, they took the money and put little Benny on the train and sent him to the doctor.
Ndipo pamene mbewu zinagulitsidwa muchilimwe, iwo anatenga ndalamazo ndipo anamuyika Benny wang'ono pa stima ndi kumutumiza iye kwa adokotala.
They performed the operation successfully, and when he returned back, all the neighbors gathered around when little Benny got off the train. His little bright eyes are shining. He began to scream and cry as he looked up on their faces.
Iwo anachita operation niyo ndipo inaenda bwino. Ndipo pamene iye ankabwererako, oyandikana nawo onse anasonkhana pamenepo pamene Benny wang'ono amatsika stima. Maso ake ang'ono owala akunyezimira. Iye anayamba kufuula ndi kulira pamene iye amayang'ana pa nkhope zawo.
One of the conductors said, "Son, what did it cost you for that operation?" He said, "Mister, I don't know what it costs these people, but I'm so glad that I can see their faces who paid the price."
Modzi wa makondaktara wanati, "Mwana, zinakutengera ndalama zingati operation imeneyo?" Iye anati, "Bambo, ine sindikudziwa zomwe zawatengera anthu awa. Koma ndine wokondwa kuti ine ndikutha kuona nkhope zawo." Omwe analipira mtengo wake.
That's the way we feel. I don't know what it costs. God, I know he gave me the best. He had his son. But I'm so thankful to have this spiritual sight that I can look into his face and know that he died for me.
Umo ndi mmene ife timamverera. Ine sindikudziwa chomwe izo chinamutengera Mulungu. Ine ndikudziwa iye anandipatsa ine chopambana chomwe iye anali nacho. Mwana wake, koma ndine othokoza kwambiri kukhala ndi kupenya kwa uzimu uku, kuti ine ndikutha kupenya mu nkhope yake, ndikudziwa kuti iye anandifera ine.
I don't know what it costs him. We have no way to estimate it. The price is too great. I could not tell you how it is, but I'm thankful. I'm grateful that wherein I was once blind, I can now see.
Ine sindikudziwa zomwe izo zinamutengera iye. Ife tilibe njira yoti nkuziwerengera izo. Mtengowo unali waukulu kwambiri. Ine sindingathe kukuwuzani inu momwe iwo unalili. Koma ndine wothokoza. Ndine woyamikira kuti mmenemo ine ndinali wakhungu nthawi ina. Ine tsopano ndikutha kupenya.
I'm grateful that when Mayo brothers told me my time was up, when the doctors told me that I couldn't live no longer, 25 years ago, I'm alive today. I don't know what it cost God, but I'm thankful I'm alive.
Ndine woyamikira kuti pamene a Mayo brothers anandiuza ine kuti nthawi yanga yatha, pamene madokotala anandiuza ine kuti ine sindingathenso kukhala moyo, zaka 25 zapitazo, ine ndili moyo lero. Ine sindikudziwa zomwe zinamutengera Mulungu, koma ndine wothokoza kuti ine ndili moyo.
Once I was a sinner bound in sin with heartaches, dreading death. But today, death is my victory. Hallelujah. Amen. It'll only bring me in the presence of Him I love that I can look up on His face. He changed a thing by an operation. He'd taken my heart and made it anew. I know something happened to me.
Ndawina ine ndinali ochimwa, omangidwa muchimo, ndikupweteka kwa ntima. Kumaopa imfa, kumalero, imfa ndichigonjetso changa. Hallelujah. Iyo ikhoza kokha kundibweretsa ine mukukhalapo kwa Iye, yemwe ine ndimamukonda, kuti ine nditha kuyang'ana pa nkhope yake. Iye anasintha chinthucho ndi operation. Iye anatenga mtima wanga ndipo anaupanga iwo kukhala watsopano. Ine ndikudziwa china chake chinachitika kwa ine.
In a paper last fall in Minnesota, there was a little boy who took his bicycle and went to church one morning, the Sunday school. Another young man in the neighborhood, he didn't have no business with Sunday school. He took his girlfriend and went skating.
Mu pepala kugwa kwa masamba kwa pitaku mu Minnesota. Kumeneko kunali mnyamara wang'ono yemwe anatenga njinga yake ndi kupita kuchalichi mawa wina ku Sunday school. Mwamuna wang'ono wina mwauya ndikana nao, iye analibe chochita ndi Sunday school. Iye anamutenga bwenzi wake wankazi ndipo anapita kumakasewera pa eyes.
And the man was a grown man, and he got in thin ice and fell. He laughed at the little boy that morning as he went down the road. Told his girlfriend, said, "That's a bunch of fanatics going over to that church."
Ndipo bamboyo anali munthu wachigulire. Ndipo iye anafika pa aezi opyapyalayo. Ndipo anagwapo. Iye anali atamuseka mnyamata wang'onoyo mawa uja. Pamene iye amayenda munsewu, anamuuza bwenzi wake wankazi anati, "Ndikaguluka otentheka ako, kakupita ku chalichi icho."
And when he fell through the ice, his girlfriend was away from him. She was light. She got away. But when he come up and put his arms on the ice, he was paralyzed and hung over the ice.
Ndipo pamene iye anagwa pa aezi, bwenzi lake lankazi anali kutali ndi iye. Iye anali opepuka. Iye anadutsapo. Koma pamene iye anabwera ndi kudzayika mikono yake pa aezi, iye anaumapo. Ndipo anatsakamira pa aeziyo.
His girlfriend tried to reach out to him, but she was too heavy. She'd break in the ice. He screamed to her, "Go back, go back. You'll only fall in and we'll both drown." He screamed, he cried, and nothing to help him.
Bwenzi wake wankazi anayesera kuti amugwire iye, koma iye anali olemera kwambiri. Mkaziyo amaswa aeziyo. Iye anamufuulira iye, "Bwelera, bwelera, iwe ugwera mkati, ndipo ife awiri tonse timira." Iye anafuula, iye analira, ndipo panalibe choti nkumuthandiza iye.
After a while, over the top of the hill come a little bicycle pedaling, a little boy with a Bible under his arm. He heard the screams and he speeded his little bicycle.
Patapita kanthawi uko pamwamba pa phiri panabwera kanjinga kakang'ono kakupalasa. Nyamata wang'ono ali ndi Baibulo mkwapa mwake. Iye anamva mifuyo. Ndipo iye anathamangitsa njinga yake yaing'ono.
Laid his Bible down and ran out on the ice, crawled on his little belly with his good clothes on till he got a hold of the man's arms and kept pulling and backing until he got him off the ice. Run out and flagged a car. They called an ambulance and got him to the hospital.
Analiga Bible lake pansi, ndipo anathamangirako pa aesi. Anakwawa pa mimba yake yaing'ono, atavala zovala zake zabwino, mpaka anagwira mikono ya bamboyo. Ndipo anapitilira kumukokera iye mbuyo, kufikira iye anamutulutsamo iye mu aezimo. Anathamangira uko ndi kukaimitsa galimoto. Iwo anayitanitsa ambulasi, ndipo anamutengera iye kuchipatala.
After he'd went and paid the ambulance, paid the doctors for the pneumonia shots and things that he would have took, he came to the little boy. He said, what do I owe you? He said nothing. He said, I owe you my life.
Yeah, anatha kupita ndi kukalipira ambulansi. Anawalipira madokotala chifukwa cha majakiseni achibayo ndi zinthu zimene iye ayenera kuti anampatsa. Iye anabwera kwa mnyamata wang'onoyo, iye anati, mwana wanga, kodi ine ndili ndi zako zingati? Iye anati, palibe. Iye anati, ine ndili nawe ngongole ya moyo wanga.
Think of it. Money could not pay it. It was his life. That's the way we ought to feel towards God. Not to buy our way through with something, but we owe God our life, for we were dying and sinking in the ditch of sin. God showed his arms of robe around me.
Taganizani za zimenezo. Ndalama, sizikanatha kulipira izo. Unali moyo wake. Umondi mmene ife, tikuyenera kumamvelera kwa Mulungu. Osati kuti tigule njira yathu ndi china chake, koma ife tili naye ngongole Mulungu ya moyo wathu. Pakuti ife tinali kufa, ndipo tinkamira mudzenje la chimo. Mulungu anaponyera mikono yake ndi mwinjiro pa ine.
I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Dearly, deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me. Now safe am I.
Ine ndinali kumira mozama muchimo, kutali ndi gombe la ntendere. Nditadetsedwa mwakuya kwambiri mkatimu. Kumira kuti sindidzadzukanso. Koma mbuye wa mnyanja, anamva kulira kwanga kosimidwa. Kuchokera madzi, ananditukula ine. Sopano ndine otetezeka.
I owe him my life. You owe him your life. You owe him your life to serve him. Not to give it to walk about and brag about your church denomination. Not to go about and criticize others. But to try to serve and to save others and to bring them to a knowledge of the Lord Jesus Christ.
Ine ndili naye iye ngongole ya moyo wanga. Inu muli naye iye ngongole ya moyo wanu. Inu muli naye iye ngongole ya moyo wanu kuti muzimutumikira iye. Osati kupereka iwo kumaenda-enda ndi kumadzibwekelera za chipembedzo chanu cha tchalichi. Osati kumaenda-enda ndi kumawatsutsa ena, koma kuyesera kuti muzitumikira ndi kuwapulumutsa ena, ndi kuwabweretsa iwo ku chidziwitso cha Ambuye Yesu Khristu.
The prodigal son, in closing, I might say this. When he had wasted all his living, the father's living, with riotous living, and when he was returning home, he was laying in a pig pen. And he come to himself.
Mwana olowelera. Potseka, ine ndikhoza kunena ichi. Pamene iye anali ataononga chuma chake chonse, chuma cha abambo ake, ndikukhala kwa chisokonezo. Ndipo pamene iye amabwelera kwawo, iye amagona mukhola la nkhumba. Ndipo iye anabwera pozizindikira yekha.
And he said, how many hard servants my father has got? It has enough to spare, and here I am dying for want.
Ndipo iye anati, ndi antchito angati olembedwa abambo anga ali nawo, amene ali nazo zochuluka, zosunga. Ndipo ndine pano ndikufa chifukwa chosowa.
What if he tried to say, wonder if I've got some money? I could pay dad back what I spent in running with. But he know the nature of his father. And he said, I will arise and go to my father.
Bwanji ngati iye akanayesera kunena kuti ndikudabwa ngati ine ndili ndi ndalama zina zomwe ine ndingathe kukabwezera abambo. Zomwe ine ndinaononga pothawa ndi izo. Koma iye amadziwa chikhalidwe cha abambo ake. Ndipo iye anati, ine ndidzuka ndipo ndipita kwa abambo anga.
The father never said, wait a minute, son. Are you bringing my money back? No, he never charged him for his sins. He was glad that he was coming back. He was glad that he'd come to himself because he was his son. He was his own child. He was glad he was on his road home.
Abambo sanati, digira miniti mwana. Kodi iwe, ukudzabweza ndalama zanga? Ai, yes anamuwerengere iye machimo ake. Iye anali wokondwa, kuti iye amabwelera. Iye anali wokondwa, kuti iye wafika podzizindikira yekha. Chifukwa iye anali mwana wake. Iye anali mwana wake yemwe. Iye anali wokondwa kuti iye anali panjira yake yakwawo.
Now he didn't endorse his sin. But he was glad when he come to himself and said, I have sinned before my God and before my Father. I will arise and go to him.
Sopano iye sana vomeleze chimo lake, kuma iye anali wokondwa, pamene iye anabwela podzizindikira yekha. Ndipo anati, ine ndachimwa pamaso pa Mulungu wanga, ndi pamaso pa abambo anga. Ine ndidzuka, ndipo ndipita kwa iwo.
And when he saw him far off, he ran to him and kissed him. And he said, kill the fatted calf without money. Bring the best robe without money. Bring a ring without money. Put it up on his finger.
Ndipo pamene iwo anamuona iye patali, iwo anathamangira kwa iye. Ndipo anamupsopsona iye. Ndipo iwo anati, muphe mwana wa ng'ombe onenepayo, opanda ndalama. Mundibweretsere mwinjiro wapamwamba kwambiri, opanda ndalama. Mundibweretsere mphete, opanda ndalama. Muiveke iyo pa chala chake.
Let us eat, drink, and be merry, for this my son was lost and is now found. He was dead and he's alive again.
Amen.
Let us be happy about it.
Tieni fetije timwe, ndipo tikondwele. Pakuti mwana wanga uyu, anatayika ndipo tsopano wapezeka. Iye anali wakufa, ndipo tsopano iye ali ndi moyo kachiwiri. Tieni fe tikondwelele izo.
May I say this, friends, to close. The only thing that satisfies. The only real things there is, the only good things there is, cannot be bought with money. They are free gifts of God by Jesus Christ. Salvation of the soul, joy, come and eat and be satisfied.
Ndinene ichi abwenzi, kuti nditseke. Chinthu chokhacho, chimene chimakhutitsa. Zinthu zeni zeni zokhazo zomwe ziripo, zinthu zabwino zokhazo zomwe ziripo, sizingathe kugulidwa ndi ndalama. Izo ndi mphatso zaulere za Mulungu, mwa Yesu Khristu, chipulumutso cha moyo, chimwemwe. Bwerani, ndipo mudzadye, ndipo mudzakhutitsidwa.
Wherefore do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfies not. Hearken diligently unto me and eat that which is good and let your soul delight itself in the fatness.
Chifukwa chani inu mukuwonongera ndalama pa izo zimene sizili chakudya. Ndikugwirira ntchito yanu pa izo zimene sizimakhutitsa. Mverani mochirimika kwa ine. Ndipo mudzadye. Izo zimene zili zabwino, ndipo mulole mtima wanu ukondwere okha, mukunenepa uko.
Incline your ears and come to me here, and your soul shall live. And I'll make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
Chelani makutu anu, ndipo mubwele kwa ine. Imvani. Ndipo solo yanu idzakhala moyo. Ndipo ine ndidzapanga pangano losatha ndi inu. ngakhale zifundo zokhazikika za Davide.
All things that are lasting, all things that are good, all things that are pleasant, all things that are eternal, are free and cost you nothing.
Zinthu zonse zomwe zili zokhalitsa, zinthu zonse zomwe zili zabwino, zinthu zonse zomwe zili zokondweretsa, zinthu zonse zomwe zili zamuyaya ndi zaulere, ndipo simulipira chilichonse.
At the ending of the writing of this book, it said, whosoever will let him come and drink from the waters of the fountains of life freely, without money, without price.
Kuma Petro akulemba kwa buku ili, ilo linati. Aliyense amene akufuna, mloleni abwele ndipo adzamwe. Kuchokera kumadzi akasupe amoyo kwa ulele. Opanda ndalama, opanda ntengo.
Why do you spend your money for that which satisfies not? And let the real things that does satisfy free go unpreserved by yourself. Let us pray.
Chifukwa chiyani inu mumaononga ndalama pa izo zomwe sizikhutitsa. Ndikulola zinthu zeni zimene zimakhutitsa zaulere zipite zosasamalidwa ndi inu yeni. Tiyeni ife tipemphere.
While you are in silence and in prayer, is there in this building this morning those who have not drinking from that fountain? That the desires of the world is still in your life, and you would like to change your drinking place this morning, or the usury of your money?
Pamene inu mulichete ndi mupemphero. Kodi alipo muchipinda chino mauno, iwo amene sakumwa kuchokera kukasupe ameneyo, amene zokhumba za dziko zikanalibe mmoyo mwanu, ndipo inu mukufuna musinthe malo ano omwerapo, mauno, kapena katapira wa ndalama zanu.
You'd like to come and buy from God without money, without price, honey and milk, joys of wine. Would you raise your hand and say, remember me, Brother Branham, as you pray.
Inu mukufuna kuti mubwere, ndi kudzagula kuchokera kwa Mulungu. Opanda ndalama, opanda ntengo. Uchi ndi mkaka. Zimwemwe za vinyo. Kodi mungakweze mwamba dzanja lanu ndi kuti, mundikumbukire ine mbale Branham. Pamene inu, mukupemphera.
God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sister. Is there others who would say, remember me, Brother Branham, as you pray?
Mulungu akudalitseni inu bwana. Mulungu akudalitseni inu bwana. Mulungu akudalitseni inu mulongo. Alipo ena omwe angati, ndikumbukireni ine mbale Branham. Pamene inu mukupemphera.
Some of you young people, well, yeah, that has wasted your living, the hours that mother spent in prayer for you and dad, all the teaching that has been done to you, and yet you've turned it aside to listen to the whisper of the devil.
Ena inu anyamata. Ea. Amene mwaononga moyo wanu, ma ora amene amayi anakhala mupemphero chifukwa cha inu, ndi abambo. Kuphunzitsa konse kumene kunachitika pa inu, ndipo komabe inu, mwazitayira izo kumbali, kuti muzimvetsera kunongoneza kwa mdierekezi.
Now you're desiring the music of the world, the things of the world, and you're coming to yourself like the prodigal in the pig pen. Would you raise your hand, sister, brother, and say, God, remember me. Bring me to myself this morning. Let me come to Father's house. It don't cost you one thing. He's expecting you.
Tsopano inu, mukukumba nyimbo za mdziko, zinthu za mdziko, ndipo inu, mukubwera, podzizindikira nokha, monga olowererayo mukhola la nkhumba. Kodi inu mungakweze dzanja lanu mlongo, mbale, ndikuti, Mulungu, ndikumbukireni ine, ndibweretseni ine, kwa ine mwini mawa uno. Mundole ine ndibwere ku nyumba ya Atate anga. Izo sizikutengerani inu chinthu chimodzi. Iye akuyembekezera inu.
No matter what you've done, though your sins be as scarlet, they shall be white like snow, red like crimson, they'll be white like wool. Are those in the divine presence that would raise their hands?
Zilibeka anthu zimene inu mwachita, ngakhale machimo anu, akhale ngati kapezi, iwo adzayera ngati matalala, ofira ngati magazi, iwo adzayera ngati ubweya wa nkhosa. Kodi iwo ali mukupezeka kwa Mulungu, amene angakweze dzanja lawo.
Those who are sick and needy, say, I fell into a ditch. Satan has done evil to me. He's crippled me, made me sick or something.
Iwo amene akudwala ndi osowa, anene, ine, ndinagwera mudzenje. Satana wachita choyipa kwa ine. Iye wandilumalitsa ine, ndipo wandidwalitsa ine, kapena china chake.
I desire this morning God's chain of faith to move into my heart that'll pull me up from this ditch. Like the man at the gate called beautiful, raise your hands. God bless you each.
Ine ndikukumba mmawa uno, unyolo wachikhulupiriro cha Mulungu, kuti usunthire mu mtima mwanga, kuti undikokere mwamba ine, kundichotsa mu dzenje ili, monga mwamuna wa pachipata. Chochedwa chokongola. Kwezani manjano. Mulungu akudalitseni inu aliyense.
Lord, I bring to you this hour those who raise their hands for the forgiveness of their sins. Thou art God and God alone, right where they're sitting now. That's where you spoke to them. That's where you convinced them that they were wrong.
Ambuye, ine ndikubweretsa kwa inu ola lino, iwo amene akweza manja awo pa chikhulukiro cha machimo awo. Inu ndinu Mulungu, ndi Mulungu yekha. Apo pomwe iwo akhala tsopano, ndi pamene inu mwayankhula ndi iwo. Ndi pamene inu mwawatsimikizira iwo kuti iwo ndi olakwa.
When the words found its place, and the Holy Spirit begin to speak and say, you're wrong. Turn and come again to God the Father.
Pamene mau apeza malo ake, ndipo mzimu woyera unayamba kuyankhula ndi kunena, inu ndi olakwa. Tembenukani ndipo mubwelelenso kwa Mulungu Atate.
And they raise their hands to show that they wanted out of this earthly pig pen, to come to Father's house where plenty is, where they'll not have to bring nothing.
Ndipo iwo anakweza manja awo, kuonetsera kuti iwo akufuna atuluke mu khola la nkhumba ili la dziko lapansi, kuti abwere ku nyumba ya Atate, kumene kuli zochuluka, kumene iwo sadzasowekera kubweretsa chilichonse.
As the poet has well stated, nothing in my hands I bring, just simply to thy cross I cling. May they come sweetly, humbly, and be convicted and surrender their lives, and you'll bring forth the best robe and a ring and put upon their fingers and feed them with the manna of the slain lamb. Grant it, Lord.
Monga mlakatuli wanena bwino, palibe kanthu mmanja mwanga kamene ine ndikubweretsa. Mopweka basi kumtanda wanu, ine ndikukangamirako. Mulole iwo abwere mokoma modzichepetsa, ndipo atsutsidwe ndi kupereka miyoyo yawo. Ndipo inu mudzawabweretsera mwinjiro wapamwamba ndi mphete, ndi kuyika pa zala zawo, ndi kuwadyetsa iwo ndi mana a mwana wankhosa ophedwa. Perekani izi Ambuye.
There are those who are sick and afflicted. They're needy. Satan has sold them into a ditch. No doubt, lack of money for operations. No doubt, maybe many of them could not be operated. Maybe the physician could not remove the cause, even if he had ever so much money. But our God.
Alipo awa mene akudwala ndi otunduzidwa, iwo ndi osowa. Satana wawaponyera iwo mudzenje. Nzosa kaikitsa akusowa ndalama za operation. Nzosa kaikitsa mwina mwake ambili ayo saka nakhoza kuchitidwa operation. Mwina mwake adokotala saka natha kuchotsa choyambitsacho. Ngakhale ngati iye akanakhala ndi ndalama zochuluka kwambiri. Koma inu ndinu Mulungu.
And I pray that this very hour, under the anointing of the Holy Spirit, set and present now, that you'll heal every one of them. May they be healed from their head to their feet, every whit.
Ndipo ine ndikupemphera kuti ola lomwe lino pansi pakudzoza kwa mzimu woyera komwe kuli pano tsopano kuti inu muchiritse aliyense wa iwo mulole iwo achiritsidwe kuchokera ku mutu wawo mpaka kumapazi kwawo kachiduswa kalikonse.
If they're without joy, their salvation, they can't enjoy it no more. As David said of old, restore the joy of my salvation. May they receive joy and happiness for their gloom and weary, for thou art a rock in a weary land.
Ngati iwo ali opanda chimwemwe, chipulumutso chawo, iwo sakukondwera nacho icho konse. Monga David anati wakaleyo, bwezeretsani chimwemwe cha chipulumutso changa. Mulole iwo alandire chimwemwe ndi chisangalalo pakulunda kwawo ndi kulema pakuti inu ndinu thanthwe mu dziko lotopetsa.
Your shelter in the time of storm, when the devil is hurling every sickness and missile at him, your shelter in the time of storm. Let it be so today, God, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Ndinu mthunzi munthawi ya mkuntho pamene mdyerekeza kuvunga nthenda iliyonse ndi mzinga pa iyo ndinu pobisalapo munthawi ya mkuntho mulole izo zikhale chomwecho lero Mulungu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
Sofewa ndi mwachikondi Yesu akuita akuitana pa inu ndi ine kakale ife tachimwa iye ali ndi chifundo ndi chikhulupiriro chikhulupiriro pa iwe
might pray with you, anoint you, anything that we could do, you're welcome.
Sopano ngati inu mukukhumba kutero, bwerani kuguwa, ndipo mudzagwade pansi, ife tikhoza kupemphera nanu, kukudzozani inu, chilichonse chimene ife tikhoza kuchita, ndinu olandiridwa. Olema, bwera kwa.
Teddy, could you give us a card? I love him because he first loved me. Could you get that?
Kodi inu mukunkonda iye. Teddy, iwe ungatipatse ife poyambira. Ine ndinkonda iye, ine ndinkonda iye. Chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Kodi iwe ungapapeze?
Let's sing it to his glory before we change the order of the service just a moment. This is worship. The message has gone forth. I'm so glad that you received it. Pray that it'll do you good, for it did me good to speak it.
Tieni timbe iyo kwa ulemelero wake. Ife tisanasinthe dongosolo lansonkhano. Kamphindi chabe. Uku ndikupembedza. Utenga wapita, ndine okondwa kwambiri kuti inu mwaulandira iwo. Mupemphere kuti iwo ukuchitireni inu zabwino. Pakuti iwo wandichitira ine zabwino poyankhula iwo.
I pray that the same inspiration that was given to me to speak it to you, you received it in the same inspiration that was sent in. May the Lord bless it to your heart.
Ine ndikupemphera kuti kudzoza komweko kumene kunaperekedwa kwa ine kuti ndiyankhule iwo kwa inu. Inu mwaulandira iwo mukudzoza komweko komwe iwo unatumizidwiramo. Ambuya adalitse iwo kumtima kwanu.
All right.
Chabwino.
Ah.
Ine.
I just close your eyes, as we say. Raise up her hand.
Sopano ingotsekani maso anu pamene ife tikuimba. Kwezani mwamba manja athu. Ine ndikonda iye.
Ikwa.
Just bow our heads. Amen.
Sobano tieni tingo eramitsa mitu yathu tingungudze iyo.
You love him? Isn't he real to your heart? Is there something about him that's just so real? I love him because he first loved me. Threw out the lifeline from Calvary, hooked it onto my heart.
Inu mukumkonda iye, kodi iye si ali weni muntima mwanu. Kodi palibepo china chake chokhudza iye, chimene chili cheni basi. Ine ndikonda iye, chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Anaponya chingwe cha moyo kuchokera ku Calvary. Anadzachikoletsa icho kumtima wanga.
Don't forget, Brother Kermit's going to preach for us tonight. Communion night. If you love the Lord, come down and take communion with us. Lord willing, I'll be here with you. That's Brother Tony Zabel's son-in-law. Brother Tom's from Africa, his son. Fine boy. Real good, solid Christian. Good little preacher.
Musaiwale mbale Kamond atilalikira ife usiku uno, usiku wa ngonero. Ngati inu, mukuwakonda Ambuye, mubwere kuno, ndipo mudzadye ngonero ndi ife. Ambuya akalola, ine ndidzakhala nanu inu kuno. Ameneyo ndi mpongozi wa mwamuna wa mbale Tony Zabel. Mbale Tom, ochokera ku Africa. Mwana wake wa mwamuna, nyamata wabwino. Wabwino kweni. Kristo kazikika, mwaliki wabwino wang'ono.
Chifukwa iye, anayamba, ikonda ine. Na ndikulira, chikunu tsoja.
While we have our heads bowed now, as the piano will continue.
Pamene tili ndi mitu yathu chiweramire tsopano, pamene piano izipitilira.
Lord Jesus, we're fixing to enter another service, Lord.
Yes.
We thank you for the Holy Spirit that spoke to our hearts.
Oh, amen.
And we are happy, Lord, that you did this for us. And may your word not return to you void, but may it accomplish that which it was purposed to do.
Ambuye Yesu, ife tikukonzekera kuti tilowe nsonkhano wina, Ambuye. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mzimu woyera umene wayankhula ku mitima yathu. Ndipo ndife okondwa, Ambuye, kuti inu mwatichitira ife ichi. Ndipo mulole mawu anu asabwerere kwa inu opanda kanthu, koma mulole iwo akwaniritse icho chomwe iwo anakonzedwa kuti adzachite.
May it stay in all of our hearts to know that all real things and lasting things come from God without money, without price. Why would we struggle then for things and make it such a life and death affair for things that will perish?
Mulole iwo akhale mitima yathu yonse kudziwa kuti zinthu zonse zenizeni ndi zinthu zokhalitsa zimachokera kwa Mulungu. Opanda ndalama, opanda mtengo. Chifukwa chiyani ndiye ife timavutika ndi zinthu ndi kuzipanga izo chochitika cha moyo ndi imfa chotero pa zinthu zimene zidzaonongeke.
Let us struggle more, Lord, for things that will not perish, that has no price. The price is freely paid, and a bidding welcome, whosoever will, let him come.
Tiloleni ife tivutikire mochuluka Ambuye pa zinthu zimene sizidzaonongeka, zomwe zilibe mtengo. Mtengo unalipiridwa kwa ulere ndi kuitana molandira. Aliyense akufuna muloleni iye abwere.
Bless the further part of this service. Grant it, Lord. Meet with us tonight. Bless the baptismal service. May there be a great outpouring. May these people who will be baptized into the name of thy beloved Son, the Lord Jesus, may they be filled with the Holy Ghost.
Mudalitse gawo lotsatira la msonkhano uno. Perekani ize Ambuye, ndipo mukumane nafe usiku uno. Mudalitse msonkhano wa ubatizo. Mulole pakhale kutsanulira kwakukulu. Mulole anthu awa amene ati abatizidwe mu dzina la mwana wanu wokondedwa Ambuye Yesu. Mulole iwo adzazidwe ndi mzimu woyera.
May these people who raise their hands to repent this morning of their sins, may they come, step into the baptismal clothes and go into the pool, and to prove to the world that they have been forgiven of their sins and they're being baptized for them to be remitted off the book. Grant it, Lord.
Glory anthu awa amene anakweza manja awo kuti akulapa mauno machimo awo. Mulole iwo abwere adzalowe mu zovala za ubatizo ndi kulowa mu dziwe ndi kudzatsimikizira kwa dziko la pansi kuti iwo akhululukidwa machimo awo. Ndipo iwo akubatizidwa kuti iwo achotsedwe mu buku. Perekani izi Ambuye.
Be with Brother Kermit tonight as he brings us a message fresh from the throne. Anoint him with the Holy Ghost.
Mukale ndi mbale Drummond usiku uno pamene iye azitibweretsera ife uthenga watsopano wochokera ku mpando wachifumu. Mudzoze iye ndi mzimu woyera.
And be with us as we take the communion. May our hearts be clean and pure. May there be no defilement in us. May the blood of Jesus cleanse us from all sin. Grant it, Lord. Keep sickness out of our midst and give us joy and peace. Through Jesus Christ we ask it. Amen.
Ndipo mukhale nafe pamene ife tizidya mgonero. Mulole mitima yathu ikhale yoyera ndi yangwiro. Mulole pasakhale chodetsa chilichonse mwa ife. Mulole magazi a Yesu atitsuke ife ku tchimo lonse. Perekani za Ambuye. Chotsani kudwala pakati pathu, ndipo tipatseni ife chimwemwe ndi mtendere. Kudzera mwa Yesu Kristu, ife tikupempha izi. Amen.
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 Do you love him now? Raise up your hands to him.
Kodi inu, mukumukonda iye? Tsopano kwezani mwamba manja anu kwa iye.
Amen. Mukumukonda iye.
Now reach over and shake hands with somebody by him.
Tsopano fikirani ndipo mugrane chanza ndi wina wake wapafupi nanu. Oyamba.
And purr. That's right. Reach out around, shake hands.
Russell, ine ndikumukonda iye. Ngati ine ndingafe lero, ine ndikumukonda iye. ndipo ana ndigulira uko mklondola fikirani pozungulira ndipo mugwirane chanza chabwino mbale Neville ndicho nena chake chabwino